ngokuka molweni zihlobo yintsasa enhle kunye nexesha elilungileyo lokuba lapha ndiyavuya kukuba ndiyaphila ngale ntsasa nokuba lapha kunye nerhamente kwakhona kukho izinto ezininzi ezinokwenzeka ngelona xesha lifutshane kwaye asazi naxesha liphi esiya kubizwa ngalo ngokuba siphendule phezulu kwinkundla enkulu kwaye siya kufuna ukuba ngabazilungiseleleyo nangaliphi ixesha ukuze sibe noxolo kwaye ndinombulelo kakhulu njengoko nditshilo kakade bendilapha ngobusuku bangecawa kwaye ndithetha nabantu ndishumayele ngobusuku bangecawa kwaye ndifuna ukubulela umzalwane uRobertson nonke nitsalile malunga nokwabelana la myalezo wobusuku bangecawa sinazo zonke izinto kwaye ngoko ngelinye ixesha andikhange ndicinge ukuba ndandiza kuthetha ndehla nje ndaza ndakhangela kumzalwane Neville umqala wakhe ngahlobo luthile unjengebhungane ezantsi apho ndacinga ihlwempu lomzalwane ukuba ngokuqinisekileyo undibizile ngobusuku ndiya kumnceda okanye ndenze nantoni na endinakho ngoba ndiyazi ukuba yintoni laa nto xa udiniwe kwaye usisitshotho kwaye ushumayele kanzima ngala ntsasa kwaye ke ndithethe endaweni yakhe ngobusuku bangecawa kwaye ke ndiyanibulela kakhulu ngoku kukho izicelo ezininzi abathi zezokuthandazelwa kwaye ke masizikhumbule kuqala zonke ezi zicelo masithobiseni iintloko zethu ngoku bawo wethu wasezulwini kubhaliwe ukuba kufanele singene elo manyano lakho ngemibulelo ezintliziyweni zethu sazise izicelo zethu zaziwe kumanyano labangcwele kwaye sinezininzi zazo ngale ntsasa zininzi kakhulu okokuba singazibiza njani kuwe kodwa uyazazi kukho ezininzi ekungathethwanga ngazo uyazazi nazo ke sithandaza ngeentliziyo zethu zonke njengoko senzile ngobu busuku becawa ephelileyo ngomntwana kadade uShepherd mzalwane uShepherd apho xa wabuya umoya oyingcwele wathi akanapoliyo uya kuphila okunjani ukonela esibanakho xa sisiva kuwe ngoku siyacela ngale ntsasa ukuba uya kuvuza ezi zicelo ngabagulayo ngamakhaya afelweyo ngabathandwayo nako konke okuthethiweyo bawo siyathandaza ukuba uya kukhumbula ngamnye kwaye ndinikezela ngomthandazo wam kunye nomthandazo wabantu phambi kwakho ihlanganisiwe kunye ize ithunyelwe kuwe egameni likaYesu Kristu sive bawo siyathandaza amen ndifuna ukubulela wonke ngamnye kuni nonke ngemithandazo yenu ngam ngethuba xa niyazi ndandinogqabhukodubulo oluncinci ezantsi kwindawo yokudubula ezantsi phaya kwaye usathana wazama ukundibulala kwaye kakade wangenakho ukuyenza loo nto hayi uthixo wayengekagqibi ngam ke akanakuyenza kude kube kugqibekile xa uthixo egqibile ngoko ndakuba ndilungile kodwa umhlobo wam olungileyo umzalwane uWoods ezantsi phaya ziinceba zikathixo nje okanye beya kufumana ukusuka apha ezantsi kwaye hayi ukusuka apha ukunyuka bekumalunga nezintlanu okanye ezintandathu iitoni zogqabhukodubulo olwaba kufutshane nobuso bam ngolwahlobo zange lundenze kwanto yabona lwakrwela ubuso bam kancinci ke oko kulungile kugqithile konke ngoku nje ichaphaza elishiyekileyo phaya ke ndifuna ukubulela umzalwane nodade uDawu ngapha umzalwane uBrown kunye nabo abaqondayo ngencoko yomnxeba ukuba bahlangana kunye iqela labantu baza bathandaza ngam kwaye oko nje into ethile yenze into ethile kuwe uyazi uthandazela abanye kunye nayo yonke into kwaye xa ufumanisa ukuba umntu othile uyakuthandazela xa udinga ithetha into enkulu kwaye ndiyazi abanintsi benu abatsalanga mnxeba okanye nenye into kodwa nenze nje ngokunye kwaye kuthetha lukhulu kuthi kwaye eso sisizathu sokuba ayikhange indivise buhlungu uthixo undenze ndaphila kwaye ndinombulelo kakhulu ngoku ndinezaziso nje ngaphambi kokuba sinikezele aba bafo bancinci ke ngobusuku kukho inkonzo emnqubeni kwaye nonke nina abathi beze apha emnqubeni bizani enkonzweni kwaye si ndiza kuthetha endaweni kamzalwane uRudel ngobusuku phezulu apha kwindlela ephakamileyo omnye wabazalwane bethu abatyeleleyo kwaye emva koko kwamsinya emva kokuba ndibuyile ukuba ndinobonye ubusuku ndifuna ukuya kumzalwane uJunior Jackson emva koko laa mzalwane eSalisburg simtyala ubusuku phezulu phaya kwaye ke sifuna ukunyuka siye kumbona kunye nomzalwane ngaphaya eUtica singene kobu busuku njengoko sinokuba nakho kule veki ndimka ndiya eGreen Bay, Wisconsin njengoko nisazi kwinkomfa yengingqi yeFull Gospel Businessmen kwicawa elandelayo ndikwesasikolo samabanga aphakamileyo khona phezulu phaya ebendikuso kwixesha elidlulileyo phaya ndilibele igama leholo yentlangano yasesikolweni samabanga aphakamileyo yintoni mother Stephen mother ehe kulungile iholo yentlangano yesikolo samabanga aphakamileyo kwaye emva koko ngomvulo ndikwinkomfa ngaphaya apho ndaba nengxoxo mpikiswano kunye nelaa qumrhu labalungiseleli basechicago kwixesha lokugqibela apho siphaya ukuya kumhlangano kandlelantle kamzalwane uJoseph Boze oya eTanganyika Tanganyika ndiyakholwa uyibiza njalo kunye neKenya kunye neDurban kwaye ukutyhutyha apho esenza amalungiselelo okuza kwimihlangano yokuyindla yam kunye naseAfrika kudlulele eMzantsi Afrika kwaye sicela nina nisikhumbule emthandazweni kule mihlangano emva koko sibuyele emva kwaye andazi apho ndinexesha lokuyifumana enye imini emnqubeni okanye hayi ngaphambi kokuya ngoko phezulu eNorth Carolina kwaye emva koko ukusuka apho siye eSouth Carolina kwaye emva koko konke ngaphaya ukuya eCow Palace eLos Angeles eSouthgate kwaye apho kulapho ndithemba ukufumana ukuya kubona umnu Wethby lowo wenza umpu ikhohlombe lagqabhukela kuwo zange abuyisele isithuba sentloko emva kakhulu aze ayeke ikhohlombe lityhalele emva endaweni yokuba liye ngaphambili yayingumpu omdala endawuthumela nje kuye wawuthabatha wawugqobhoza emva koko waza wenza uhlobo oluthile olwahlukileyo lo mpu ndafaka ikhohlombe kuwo ema ukuba ndidubule kwaye xa wakulungile yagqabhuza umpu amashumi amahlanu omlinganiselo okundijikeleza ngolwahlobo wanyibilikela esandleni sam umva waphuma amashumi amahlanu omlinganiselo isiciko sayokuhlabeka ngasemva emva kwendlu yexhama amashumi amathathu amashumi amane omlinganiselo emva kwam amasuntswana engceba zentsimbi abhabha aze abetha iqolo lomthi lasuka kunye nento yonke engenye ke oko bekukufuphi ngohlobo elisweni lam nje i-intshi enye apho yaphumayo ngolo hlobo kwaye ukuba yayinokubetha kwaye laa mpu ungamelana namakhulu angamashumi amathandathu anesithoba oxinzelelo ngokwawo ungagqabhuki ke ungafani ucinge kwakungakanani okwakukuko ukwenza loo nto kwaye khumbula ukuba ibinokubetha oko ibinokubetha intloko yam kunye namagxa nawo uyabona kodwa kwakume inkosi apho oko kwenza ukuba ingandivisi nabuhlungu nje kukweleka ukunqumla ubuso kwaye encinci ingceba yangena phantsi kokubona kweliso lam yenza isangqa ekuboneni kezange ichukumise ukubona apho ingceba yangena khona enye yesuntswana elikhulu eyaxingayo elukhakayini yajikela elisweni ayizange ingene noko elisweni oh bethu kungekudala ndiyakhumbula ndanixelela wahlangana nam egumbini kwaye wathi musa ukoyika ngokuba ukungenakusilela ubukhona bukayesu kristu ubunawe ngonaphakade yabona yabona ke oko kuyayingqina ukuba nguye ugqirha wajonga elisweni lam eLouisville wathi babhalela kugqirha Sam Ada ezantsi apha isihlobo sethu bathi kuphela kwento endinokuyithetha ukuba inkosi yayihleli apho ngalantsasa kunye nomkhonzi wayo ukuba imkhusele kanye ebengasayi kuba nayo nentloko kunye namagxa ashiyekileyo ke wayelunge ngenene kum kwaye ndiyayibulela loo nto indisondeza kancinci isoloko isenza ukwahluka okuncinci. Kwaye emva koko, insuku ezimbini emva kwalonto, insuku ezintathu, emva kokuba ndisiya emhlanganweni wam, apho ndandicwangcisele khona eCanada, indoda ngaphandle kokwazi nanto malunga noko, yanditsalela umnxeba, kwaye kwafanele imisele ixesha elizayo umhlangano. Yabona, ndandisendleleni phandle phaya, le nto ayenzekanga nje ngolwahlobo. Yabona, kwaye ngoko ndatsala umnxeba, kwaye kwafanele ndibe nomhlangano, umhlangano waseCanada, kwaye lowo uya kuba ngoJulayi, iveki zokugqibela kuJulayi, emva koko ndiye eDawson Creek, emva koko ndiye eCherod, Alaska, inkosi ithandile. Ngoku namunye yale mihlangano endinokukhokelelwa ekuyeni kuwo, hayi nokuba ube mnye, kodwa andinakucinga ngokuhlala apha ihlobo lonke. Ndihlala apha kwaye abantu besifa ndaweni zonke, ndiya ukuya kuhlwayela imbewu naphi na apho ikhoyo, nokuba kutheni, ukuba intshuli, ukuba iintaka zezulu ziyayifumana, nokuba yintoni, ndifuna ukuhlwayela imbewu ngoba undinike enye ukuba ndihlwayele, ke ndiza kuhlwayela imbewu nakanjani. Ngoku sinexesha apha lokuba abantu abanintsi oko bakubiza baptiza abantwana abancinci enkolweni yobuKristu, ke oko kulungile ukuba uyakwenza oko, kuxhomekeke kuwe. Kakade ababhaptizi ncam babatshiza nje ngamanzi phezu kwabo, kodwa kum ndithanda ukuhlala nje noko iBhayibhile ithe makwenziwe. Ngenxa yoko nje oko ilizwi likutshiloyo, yiloo nto endifuna ukuyenza nje nantoni na elikutshiloyo. Kwaye ngoku andifumani nanye indawo eBhayibhileni, kwiTestamente endala bazisela abantwana ulwaluko lwenyama, amadodana amancinci, kwaye unina anikele umnikelo wentlambululo, amahobe amabini okanye imvana. Kodwa kwiTestamente entsha, kuphela kwendawo endinokuyifumana yokukhumbula le nkonzo inkulu yayikukusikelelwa bazisa intsana kuYesu, waze wabafunxulela ezingalweni zakhe, waze wabasikelela. Yiloo nto abazali bayenzayo ngomhla wakhe, kwaye ubomi bakhe babungumzekelo woko kufanele sikwenze. Yabona, ezi zinto wazenzela umzekelo. Ngoku sithabatha nje abancinci kwaye babazisa kuthi, kwaye sibasa nje kuThixo size sicele iintsikelelo zikaThixo phezu kwabo, kwaye sithandaze umthandazo wokunikezela ukusuka kunina nakuyise uye kuThixo njengoko benikezela umntwana wabo. Kwaye okanye sibanikezela egameni likaYesu Kristu bade babe badala ngokwaneleyo ukuba babhaptizelwe egameni likaYesu Kristu. Kwaye ngoku wathi, nantoni na esiyenzayo ngelizwi okanye ngemisebenzi, masiyenze yonke egameni likaYesu Kristu, ke koko esinqwenela ukwenza. Kwaye ngoku ngelixa udade yakudlala ngokuzolileyo le ngonyana, dade sinayo apha, baziseni bona ngaphakathi, kwaye onina noyise abanabo ababancinci abantwana abangabazange banikezelwe enkosini ukuba ningabazisa ngoku ngelixa irhamente sicula ngokuzolileyo kubo ngoku iculo. Ehe. Baziseni bona ngaphakathi, baziseni bona ngaphakathi, baziseni abo bancinci kuYesu. Ndiyabathanda aba bafo bancinci, kukho kuthile malunga nabo okulungileyo kakhulu. Oh, ndiyabathanda nje ababa fobancinci nje wonke ubani oko ngamnye kubo ungomhle kakhulu ehlabathini akukho na sidingo xa ndazisa uJoseph omncinci ekhaya oko kwaku ngokunyanisekileyo wena mbi omncinci umfo endakha ndambona kodwa unina kunye nam sacinga wayengunodoli kodwa leyo yindlela ekuyiyo uyazi leyo yisicinga nje oko ndiyacinga ngale ntsasa abanye bamalungu ethu apha kwakukho ngoku eli liso linetyhefu kulo elenza kube nkungu kakhulu kodwa dade Nash ubuzile malunga nomzalwane Nash andazi nokuba uyilungisile yonke na ingaba balapha oh kulungile ewe ulapha mayibongwe inkosi mzalwane Nash oko kulungile ngoku dade Edwards ingaba ulapha okanye dade Shepherd obenencinci intombi egulayo iphilile ngoku kulungile ndizifumene indaba kwaye into ibimalunga nje nemizuzu emihlanu de ndaba nabo abantu ngaphandle kwesixeko ukuba nodliwano ndlebe ndabalekela igumbini ndaza ndathandaza kwaye bathi umntwana wayenepoliyo ingalo kunye nemilenze yayiqina kwaye ndabaleka ukuya kuthandaza ndaze ndathi ndiyakuza emva kwenkonzo ndaxelela uLois ukuba atsale umnxeba aze axelele inenekazi ukuba ndiyakuba lapho emva kwenkonzo ukuba liya ndifuna lindibize kwaye xa ndaya kuthandaza moya ngcwele wathi akukho poliyo uyakuphila. Ndehla ke sonke saba nomthandazo apho ebandleni oko kwayilungisa.
Yes, ma'am.
Ewe ma, mayibongwe inkosi, umthandazo uguqula izinto. Uthi, akakho apha, ngalentsasa, ukho umkhwenyana, ehe. Kwicawa egqithileyo, ixesha lokugqibela ndishumayela apha, iveki, icawa, kwakukho umfo omtsha ehleli apha, ndaqhubeka ndijonge kuye, ndacinga, kufanele ndimazi la mfana. Kwaye xa ndifumana wayengunyana weqabane lam elidala lesikolo, uJim Poole. Ngokuba sasikhuliswe kunye ukusuka kumakhwenkwe amancinci ukunyuka, ngulowo ndaba nengozi yokudutyulwa ngompu ngaye ngela xesha, kwaye emva koko waba naye eyakhe ngokwakhe, kwaye umhlobo wam. Ndiyathemba ukuba ndingayikhokelela laa nkwenkwe kuKristu. Ndamzama uyise kanzima. Ndiyakholwa ndiyakuyenza okwangoku. Ndiyakumngenisa ngaphakathi. Ndiyathemba ndingamkhokelela laa mfana mtsha. Kune ndajonga ngokujikelezileyo kuye, wakhangeleka ngonokulungileyo endiyibiza ngoku ungenzi ukukuphawula nakubani ongomnye, kodwa ukungcangcazela komoya wakhe, ukuziva okumnandi. Ndiyakholwa akuyi kuthabatha thuba lide ukukhokelela laa nkwenkwe kuKristu, ke masithandaze ngayo. Oko kulungile. Kwaye mzalwane, yabona omnye othile ongomnye ebegula okanye into ethile endizama ukucinga ngayo, kodwa sithandaza ngabo bonke. Kodwa kwaye xa ngamanye amaxesha xa ndithumela isicelo, khumbulani, kwamsinya ndisifumana umfazi wam sesakhiweni ndaweni ithile, ndiyacinga uyazi. Kwamsinya njengoko ndifumana isicelo kanye ngqo ndiya kwigumbi lam lokuzifihla, ndiye emthandazweni, kwaye ndihlale apho de ndive into ethile andinikezeli nje. Ngenye imini xa uSam, uGqirha Sam, wakhupha laa nto elisweni lam, wayezama kwaye yamvisa kabuhlungu kakhulu okwafanele abeke itawuli phezu kobuso bam. Wathi, andinakujonga igazi lomhlobo wam. Wathi, kwaye ndandihlanjwa kulo, uyazi, wathi, andinakho nje ukuyenza loo nto, ndize ndisebenze kuyo, yabona, kwaye wayikhupha laa nto ngaphandle. Kwaye kusuku olulandelayo wayesesibhedlela, ke ndathandaza ngaye, waza waphuma ilungile. Kwaye kusuku lwesibini umfazi wakhe bebengazi nokwazi okungalunganga malunga naye, becinga ukuba ungenwa yipoliyo, yabona, wathi, ndathandaza ngaye, kwaye ngoku usekhaya uphilile. Ke sangena egumbini, saya eofisini, kwaye wasatsala icango kunye. Wathi, ngoku mzalwane Bill, ndiza kubuza into ethile. Wathi, ungathandaza ngam noBetty? Ndathi, masithandaze. Ke ngulowo inkosi yambonisa umbono apho afanele ukwakha ikliniki. Wena uyakhumbula ibali ukuba wakhe wayithandabuza, yiya uze ubuze kuye ngelinye ixesha. Wathi nje, makathi wonke ubani aze. Wathi, ndicele kumawaka alishumi abantu.
Yes, brother.
Ewe mzalwane, ewe mhlekazi, yabona, elona gama layo nguIsaac. Umoya oyingcwele awenzi impazamo, ungongena kusilela. Ngoku oku umntu othile ebethetha wathi, ndinamashumi amahlanu anesithathu kunye nesithathu, malunga namashumi amathathu ananye eminyaka ndisemva kweqonga, kwaye ndimbonile yena kwishumi lamawaka ezinto. Izolo bendisezantsi, ezantsi kakhulu, emazantsi Kentucky kunye kumda weTennessee, kwaye bendihleli esikhepheni kunye nomzalwane uDalton, lowo inkosi yamnika bonke abantwana bakhe. Niyakhumbula intsasa apho xa waqalisayo. Kwaye wathi, mzalwane Branham, wathi, ndicinga kuya kuba nzima kuwe ukuqikelela. Ndathi, mzalwane Dalton, amashumi amawaka aphindwe ngamashumi amawaka ezinto ezinjalo. Wathi, utheni ungazami ukubhala incwadi? Ndathi yazo. Ndathi, oh, bethu mzalwane Dalton, ibiya kunqumleza esi sikhephe apha intyila lwazi, nje imiqulu yencwadi ezoko ndakubona inkosi izenza. Kwaye akukho nalinye ixesha awakhe wasilela, yabona nalinye ixesha, kodwa ngokugqibeleleyo xesha ngalinye. Ndiyabona, ndiyakholwa ngoku ukuba andiphazami, intombi kamzalwane Shepherd. Inxibe uhlobo lelokhwe ekhangeleka orange, ndiyacinga oko, ndema ngakuye ngenye intsasa, wayesihla, kwaye ndacinga, ndingabe ndikhwelise intombi engeyiyo, ke ndemka, ke lowo yayindim, lowe mayo dade. Ndacinga, ibiyintombi kamzalwane Shepherd, kwaye ndiya kumkhwelisa, ngoba ndacinga, mhlawumbi imoto yakhe makube yonakele okanye into ethile, sasiya kuthabatha ubhekhi, kwaye ndacinga, isenokuba yintombi engeyiyo. Kodwa ngoku ndiyambona ihleli kunye nabo phaya, ke ndiyakholwa ukuba yayintombi eyiyo, ke lowo yayindim owamisayo phezulu phaya, ndaza emva koko ndahamba. Ke wonke ubani uyayithanda inkosi uYesu, oh ummangaliso, oko kulungile nje kwaye kuhle, amen. Kulungile, mzalwane Willard, siyavuya nje ukuba nawe ngaphakathi, kwaye ukhangeleka umhle kakhulu, nawe okungcono endinokubona. Ngahlobo luthile sobabini sasifumene ukujikeleza ubuso, ndikhangeleka ngathi ndibethwe ngegcweleyo yayo, kwaye ndimbonile mzalwane Willard ngobo busuku, xa wayelele, kwaye ukunyaniseka ukuya kulunga. Wakhangeleka mbi, kodwa ukhangeleka mhle kakhulu ngalentsasa, kwaye sinikeza imibulelo nombongo kuThixo ngayo mzalwane. Amen. Ewe. Uyazi umtyhole kanakusibulala de uThixo athi zani, ngoko sifuna ukuya. Akunjalo, mzalwane Willard? Injalo loo nto. De kube ngoko uzama njengelize, yiloo nto kuphela. Inkosi Yesu ngumncedi wethu kunye negwiba lethu. Ngoku apha, ndithetha kade apha, xa bendinokuba neeyure ezintandathu nje zokushumayela ngale ntsasa, yabona, nje ngoku asikhange siqaphele, asithumelanga amatikiti kunye nezinto, ngoba sendipapashile, andizukuba lapha. Kodwa ukuza nje ezantsi kwaye ndincede umzalwane Neville, ndifumane ukunibona nonke kwakhona, ndize ndibe nexesha elincinci lokudlelana. Kwaye ngobusuku ngecawa ephelileyo, umzalwane uRoy Robertson, andazi nokuba ulapha ngaphakathi okanye hayi, andikwazi kwenza ngokwaneleyo ndibone ukuba ulapha, unditsalele ebendixelela ngomyalezo. Kwaye othile utsalile wathi, bendingazi xa ubuthetha malunga noThixo usinika zonke izinto, yabona? Wayenza, wasinika ubomi, sazama ukubuthenga, wasinika uthando, sazama ukulithenga, wasinika uvuyo, sazama ukulithenga, wasinika uxolo, sazama ukulithenga, akukho ndlela yokuzithenga, akunakuzithenga. Emva koko ndathi, wasinika ukufa, othile watsala wathi, mshumayeli, bendingazi ukuba ububhekisela ngaphi ngalaa nto. Wathi, ndacinga, oh, apha, mzalwane Branham wazibophelela ngelaa xesha. Hayi, xa iBhayibhile isitsho njalo, yabona, iBhayibhile ithe, wasinika ukufa. Ngoku singenza ntoni ngokufa, uyazi, uPaulos esiya ekufeni wathi, oh, kufa, luphi ulwamvila lwakho, ukufa akusilawuli, siyakulawula, kunjalo, zonke izinto zinikwe thina. Kwaye ngoko ndanika ingcaciso yokuba kanjani la Israyeli kuhambo lokuya kumhlaba wesithembiso. Abazange bawubona lo mhlaba, babengazi into ngawo, babenesithembiso nje sikaThixo, kwakukho umhlaba, kwaye wawuzele lubisi nobusi, kwaye ulungile, kwaye indawo enkulu. Kwaye abazange bawubone wona, akukho mntu wakhe waphaya, wazi nanto malunga nawo, kodwa babenesithembiso sawo, kwaye ngokukholo baba ngabahambeli entlango. Kwaye xa bafikayo kanye kumgca omda, babenomlwi phaya ogama linguYoshua elithetha Yehova Msindisi. Wanqumla iJordane ukuya kwilizwe lesithembiso, wazisa ubungqina bokuba ilizwe laliphaya. Ndiyayithanda loo nto. Kwaye yayingumhlaba omhle, amadoda amabini athwala isebe elinye lediliya, yayingumhlaba omhle ke wazisa ubungqina bokuba umhlaba ababesiya kuwo ukuwuthimba wawulapho. Ngoku ebandleni singabahambeli kumhlaba wokungafi, umhlaba apho kungekho kufa, umhlaba apho abafileyo bevusiwe, kwaye sibe nomsindisi omkhulu kwinkampu yethu uYesu, uthetha Yehova Msindisi othandekayo. Kwaye wanqumla iJordane yokufa ngaphaya ukuya komnye umhlaba, waza wabuya waza wazisa ubungqina bokuba siyaphila emva kokufa. Amen. Ngoko kuphi ukufa, kwaye emva koko wasinika zonke izinto. Ngoku sinokungafihlisi ngelifa lethu kangokuba ngokuphulaphulisisa, kwaye andizukushumayela ngaloo mxholo, kodwa ivakala kamnandi kum kanye ngoku, yabona, oko sinokungafihlisi ngoko. Kuba ngenye imini sangena esonweni, kwaye emva kokubhaptizelwa egameni lakhe, saze savuswa kunye naye eluvukweni, sikhutshiwe esonweni, sokuze nakanye sifune ukubuyela emva kwakhona. Yabona, sivusiwe esonweni kunye nobungqina esinabo, ngenye indlela siseluvukweni kuko konke ukufa. Yabona, ukuba singavuka esonweni ngokholo kuye, kwaye kukho isono, ngubani ongafuna ukubuyela emva emgqomeni wenkunkuma wesono kwakhona? Yabona, sidlulile ekufeni sangena ebomini, yabona, kwaye oko kungafihlisi. Amen. Kungafihlisi kokupheleleyo kovuko. Konke ukufa enyameni kunye nasemoyeni sikoyisile ukufa ngokomoya, ngoba sidlulile ekufeni sangena ebomini. Kwaye njengoko Eliya wehla waya eJordane ngenye imini, waza wayibetha kunye noElisha, kwaye yabuya umva waze wawelela ngaphesheya, wabuya nesahlulelo sesibini. Kwaye xa sibetha iJordane noKristu, safumana isahlulelo sesinye. Kodwa xa sibuya, sibuya nezahlulelo ezibini, safumana ubomi obungunaphakade, uvuko ekufeni ngoku, ebulungiseni kunye nomoya oyingcwele. Kwaye emva koko ekubuyeni kunye noKristu, sibuya nazo zombini, uvuko enyameni, kwaye sesinalo uvuko ngokwasemoyeni, sinesahlulelo sesibini saso. Soloko ingumzekelo kaKristu kunye nebandla, uElisha kunye noEliya. Oh, andifuni kuqalisa kokuya bethu. Asisokuze sifike kwezi yure zintandathu zomyalezo apha. Ewe bethu, inyama ethanjeni, mzalwane Neville, ndisalirenya. Oh, anivuyi, yabona, asinalo, akusayi kuba nakho kukhathazwa kwakhona. Ukufa akuyonto, sinako kokwethu, akunako ndilawula, ndiyakulawula. Njani? Ngaye, owandenza umeyisi, ngokuba sendikoyisile ukufa, ndiyenze njani loo nto ngokukholelwa kuye, yabona? Ukufa kusesonweni, ukungakholwa. Andingongakholwayo, ndilikholwa, ndivukile kulaa nto, ndivukile. Ukungafihlisi kokupheleleyo lonke olwam lwasenyameni, moyeni, uvuko, yonke into. Ewe mhlekazi, uyayifumana? Ke sinako ukufa phantsi kolawulo lwethu ngoYesu Kristu owakoyisayo ukufa isihogo, ingcwaba, ukugula, intsizi, yonke enye into woyisa phezu kwako konke, kwaye ngoku sivusiwe kunye naye, sihleli kwezasemazulwini indawo ngentetho yakwamoya uKristu Yesu kunye nezinto zonke phantsi kweenyawo zethu. Nkqu novuko lwasenyameni luphantsi kweenyawo zethu ngoba sikuKristu. Niyayifumana? Ukuba nenza njalo, phakamisani izandla zenu. Amen. Kulungile oko. Oko nje niyifumana loo nto. Kulungile. Yabona? Sanuku, ngoku, hlalani nigcine ezingqondweni zenu. Yabona? Sidlulile ekufeni, sangena ebomini, enyameni, moyeni, nayiphi indlela. Kwaye yonke into, kwaye zonke izinto zezethu ngoku, ngokuba ilizwe phandle apha lithi siphambene, kwaye noko umhlaba wonke ngowethu, kuza kudla njani ilifa. Xa njengoko nditshilo, uAbraham, yabona, wayesemhlabeni wesithembiso, uThixo wawunikela kuye, uLothe wathatyathwa ngabakrici abathile abangaphandle komthetho, bamka naye, lowo yayingumtshana wakhe. Ulungile, yonke into yayikulamhlaba yayika Abraham. Ke wayengengomlwi, wayengazange alwe, wayengenabo kwaphela abalwi, wayenezicaka ezithile. Kodwa xa wabona laa nto ithile, umtyholi ufikile wazokumphuthuza into ebesisithembiso kuye, waqhobisa izicaka zakhe, waza waqhubula izikrweqe naye. Wayengazi ukuba uza koyisa njani laa ntlangano idibeneyo yookumkani, nje ibathwana lezicaka, kodwa uThixo wamxelela ukuba makenze njani. Wazahlula, waza waxabela ukumkani, waza wabuya oyisile. Ngokuba wabeka ukholo lwakhe phezu kwesithembiso sikaThixo sokuba yonke into kulamhlaba yayeyakhe, waye uLothe wayeyinxalenye yayo. Injalo loo nto, wayeyinxalenye yomhlaba. Ho bethu, kwaye apho wahlangana noMelkizedeki emva kokuba idabi ligqithile. Ingaba ungambona nje uAbraham esiza ngendlela? Wayengazi ukuba ngumlwi, kodwa wazi ngoko ukuba wayenguye. Ewe mhlekazi, kwaye wadibana nalowo owanika isithembiso, Melkizedeki. Ngoku masifunde okuphuma kwincwadi kaAmosi. Ndiza kuthetha ngale ntsasa, hayi iiyure ezintandathu, nangona ndiyathemba akunjalo, yabona, kumxholo lowo, indlela yowenyaniso umprofeti. Kwaye ngobu busuku iNkosi ithandile, ndiza kuthetha kwihlisa uxinzelelo, kwaye ke iNkosi ithandile. Ngoku ndaziwa ngokuba ngumgxeki, kodwa andingomgxeki kuphela nantoni na engalunganga, kodwa mna thina kufanele sigxeke okungalunganga. Ngoku ukuba niza kuvula izishicileli zenu ziqhubeke ngoku egumbini, kutheni kulungile, ndifuna ukufunda ngoku kuAmosi isahluko sesithathu, okanye ewe isahluko sesithathu sikaAmosi, nje isiqwengana saso. Amosi isithathu. Liveni eli lizwi alithethayo uYehova ngani, o nyana bakaIsrayeli, ngayo yonke imizalwane endayinyusayo ezweni laseYiputa, lisithi, ndaze nina nedwa emizalwaneni yonke ehlabathi, ngenxa yoko ndiya kubuvelela kuni ubugwenxa benu. Bakhe bahamba ndawonye na ababini bengavani. Ikha ibhafule na ingonyama emhlabeni ingenanto iqwengayo. Ingonyama entsha ikha igqume na emqolombeni wayo ingabambanga nto. Ikha yeyele na intaka esithabeni emhlabeni kungekho sango lithileyo. Ingaba ukhona na othatha umgibe emhlabeni ungabambisanga nokubambisa? Khona ke sivuthelwe na isigodlo phakathi komzi banguthuki abantu? Ke kube khona ububi phakathi komzi kwaye engabenzanga uYehova? Inene inkosi ayikhe yenze nto ingathanga ityhile iimfihlelo zayo kubakhonzi bayo abaprofeti. Ingonyama ibhahule, ngubani na ongayikoyika? Inkosi uThixo ithethile, ngubani na ongayi kuprofeta?
His eyes must have got narrow as he stood that morning on the hill.
Amehlo akhe kufanele ukuba ayenciniwe njengoko wayeme ngaloo ntsasa endulini njengaphesheya kweSamari. Ndiyazibona ezo zanta zakhe zigadalala zihamba kwezo ndevu zakhe zingwevu. Ilanga elishushu laligqatsile, waye engekho mbejembeje ngenkangeleko. Zahluke njani kwabanamhlanje abavangeli? Impahla zakhe zazidlakadlaka, indevu ezikhangeleka dlakadlaka, kwaye wakhangela ezantsi phezu kwalo mzana iSamari, amehlo akhe sibabuncinwa njengoko ejongile. Wayengatsali mdla ngenkangeleko, kodwa waye no itsho inkosi ngesasizwe. Yayi mhlawumbi okwahluke kakhulu kulo mkhankaso uzayo oko inkosi yayimthumele kona eSamari kunoko abethu abavangeli bale mhla abanokuba yiyo. Wayengaqhotyiselwanga imvuselelo enjalo njengoko sinokucinga ukuba ufanele abe njalo namhlanje. Kodwa khumbula, wayengengomvangeli wale mihla, wayengumprofeti, wayengakhathali malunga nesixhobo sokusebenza sale mihla, wayeno itsho inkosi. Wayengakhathali ukuba ukhangele kanjani, nokuba unxibe kangakanani ngokwefashoni, nokuba inwele zakhe zazikanyiwe kakuhle, okanye nawuphi umntu umjongile okanye hayi, waye enelizwi lenkosi, oko kwakungumdla wakhe ozeleyo, zisa elalizwi lenkosi. Yayingubani lo mfo? Aha, yayingu Amos umprofeti. Ogadalala umntu, kodwa esazi apho ame khona. Wayesazi oko waye kwenza. Wayengumprofeti wenyaniso welizwi. Kwaye isizathu sokuza kwakhe kulomzana kungokuba ilizwi leza kuye. Kwaye xa ilizwi lenkosi lisiza kumkhonzi wenyaniso, kufanele aye kungakhathaliseki imeko okanye kungakhathaliseki bunzima. Kufanele aye nakanjani. Nokuba ukulungele, nokuba uziva ethanda, nokuba uyafuna, nokuba nayiphi enye, kufanele aye nakanjani. NguThixo othethayo. Waye kufanele athwale lo myalezo ngokuba ngu
he never goes for foolishness. He never goes for money.
Akazange ayele ubudenge, zange ayele imali, zange ayele udumo. Uya kuphela egameni lenkosi into enye.
He's got a mission and he's sent of the Lord. And he is the word of God.
Uno nomsebenzi kwaye uthunywe inkosi kwaye ulilizwi likaThixo ngokuba uthwele ilizwi lenkosi. Lowo ngwenyaniso umprofeti wenkosi. Isicathulwa sam indlela yowenyaniso umprofeti kaThixo.
This great fearless man of God prophesied
in the days of Jerome. Wa profeta ngensuku zika Yerobeam wesibini. Ndinenxenye yakhe yembali ibhaliwe apha phambi kwam. Wa profeta malunga neshumi elinesithathu leminyaka yomkhankaso wakhe. Kwaye uYerobeam yayingu Yerobeam wesibini. Waye malunga nje nokuba semgangathweni kwaye indoda enolwazi njengoko uSirayeli wayenawo ithuba elide. Waye indoda eyazisa indyebo kwaSirayeli. USirayeli wayetyeba ngenxa zonke. Kodwa waye kwakukho into ethile engalunganga kunye naye. Waye ngumnquli zithixo. Kwaye ngahlobo luthile, ndifunda oku, ngenye imini ngahlobo luthile, ndaba nokucinga okokuba oko kwakufanele lo mhla, akukhathaliseki nokuba isemgangathweni kangakanani indoda, nokuba ingenza kangakanani, nokuba ityebe kangakanani, ukuba iyemka kuThixo, kwilityala esizweni, kude kuThixo nakwilizwi lakhe. Andazi nokuba ayinxibelelani nathi namhlanje, umntu othanda ukuhlala kumabonakude aze abonise ukuba usemgangathweni kangakanani, bungakanani ubuchopho abanabo, kodwa andazi nokuba banobaneleyo bokuthabatha itsho inkosi. Waye indoda esemgangathweni, kulungile.
Was in a backslidden condition. Her preachers, her priests, and also
uSirayeli wakwimeko yokuwa, abashumayeli bakhe, ababingeleli bakhe, kwaye futhi norhulumente wakhe. Bonke babelishiyile ilizwi lenkosi. Ngoku babengayikholelwa loo nto, babekholelwa ukuba bebekunye nelizwi lenkosi. Kodwa kukho indlela ekhangeleka ilungile emntwini, kodwa isiphelo sayo indlela yokufa. Kutheni babengalunganga? Kutheni indoda inokukholwa loo nto, ukuba babelungile? Ububingeleli bonke bamadoda, amawaka amashumi kunye nababingeleli kunye nookumkani, kunye neerhuluneli, bonke ababezibiza ngokuba bangabanquli bakaThixo, kwaye noko bonke kubo babengalunganga. Ngoko babengadingi kumkani ukuze batyebe. Into ababeyidinga yayingumprofeti. Ngokuba ilizwi lenkosi okanye utoliko lwelizwi likaThixo liza kumprofeti wenyaniso. Ngamanye amaxesha ungabona yeyiphi indlela yakhe ngoko, yindlela egadalala kakuhle. Xa bonke ababingeleli kunye nabo bonke abashumayeli kunye nabavumisi kunye norhulumente ngokwakhe echasene naye, kodwa noko ilizwi lenkosi liza kumprofeti, kwaye yena yedwa unelizwi elililo. Nangona enebhayibhile enye ababenayo, kodwa ilizwi lalikuye. UThixo wayengqinela ukuba unalo ilizwi. Babenazo izakhiwo ezikhulu kunye nemigaqo yezenkolo nanjalo-njalo. Ababekhe banazo izakhiwo zezibingelelo yonke indawo kunye neentlobo zonke zezinto, kodwa noko babezizigidi zemayile ukusuka kwilizwi likaThixo. Ndicinga ngokwam umfanekiso unganxibelelana kakuhle kakhulu namhlanje. Njengoko ndifunda le ncwadi kaAmos, kufanele uyifunde xa usekhaya. Wonke urhulumente babingeleli, bonke babo babelishiyile ilizwi likaThixo. Ndingathanda nje ukufunda isinye isiqwenga sesibhalo apha ndinaso ukubonisa apho bayenza khona. Ngoku masifunde isahluko sesibini kwaye umqolo wesine nje umzuzu.
Thus saith the law, for three transgressions of Judah and for
utsho uYehova, ngenxa yezikrekho ezithathu zakwaYuda kunye nezine, andiyikubuyisa umva isohlwayo sakho ngenxa yokucekisa kwabo umyalelo kaYehova elo lilizwi balicekisa lona, kwaye noko bacinga ukuba babenalo. Abayigcina imimiselo yam, kwaye ubuxoki babo babaphambukisa. Ngoku babenalo ilizwi iBhayibhile, kodwa ubuxoki abalibandakanya nabo babenza baphambuka emva ababelandela yona ooyise. Yabona isizathu, ngoku babephambukile ngokuba bafaka yabo inguqulelo okanye utoliko elizwini, kwaye ndacinga yayinxibelelana kunamhlanje. Njengoko abaninzi befuna ukufaka olwabo uluvo elizwini, kwaye singena kwimbutyulelo, okunjani ukukhalinyelwa kusuka kuThixo lo mprofeti wayenako? Ngoku uAmos wayengumprofeti kaThixo, umprofeti wenyaniso. Nayiphi indoda yakhe yafunda ngoAmos iyazi ubungqwabalala baloo mfo ngoyikiyo kaThixo? Ubalelwa kwabanye babaprofeti abancinci kuba kazange ahlale ixesha lide, kodwa ngokuqinisekileyo wabeka izembe ezingcanjini zomthi. Wayengomnye wabona bangoyikiyo abaprofeti, kwaye uza nentambiso, uza no-itsho inkosi. Wayesazi into athetha ngayo, ngokuba intambiso kaThixo yayiphezu kwakhe ukuzisa utoliko oluchanekileyo lwelizwi likaThixo. Amos uphuma ephandleni entlango ukuya kumzana ubunewunewu. Akazange waba lapho ngaphambili. Wayeyinkwenkwe yasemaphandleni emva kude ngaphandle entlango. Ngelixa wayesemva phaya ethandaza, uThixo wadibana naye kwaye wamxelela ububi besizwe sobunewunewu owayeyinxalenye yaso. Kwaye iSamari yayilikokomkhulu, elinye lamakomkhulu ngelo xesha, kwaye ngolawulo lukaYerobhehamu. Kwaye xa wemayo apho ngaloo ntsasa encotsheni yenduli ehamba kunye neyakhe endala engacacanga impahla yasemaphandleni, mhlawumbi uthuli nodaka ezinyaweni zakhe, kwaye apho wayelele khona ngaloo ngubo indala idlakadlaka ubusuku emva kobusuku. Kwaye andazi wayengenayo bhafu ngaloo mihla, isenokuba mhlawumbi yayimihla embalwa wabhafayo, kodwa oko akuvisi kabuhlungu ingaphakathi lomntu. Ngokugqithisileyo ngemini ukulungisa umphandle kungekho kwaneleyo ngaphakathi. Sikhathala kakhulu malunga nokuba sibhafile ngosuku ngalunye, kwaye iinwele zethu zihonjisiwe, kwaye iimpahla zethu ziguqulwe kunye nento yonke, kwaye emva koko siyeke ingaphakathi liye nangaphi. Sinxibe ezindala iimpahla zesono, sinukisele umphefumlo ngemithetho yenkolo nemigaqo, kwaye singaze siphande size sihlambe elizwini lamanzi wokwahlula kwizinto zeli hlabathi. Njengoko wemangalantsasa ejonge ngaphaya kwenduli, kulaa mzana unewunewu uzele zezanamhlanje izinto angazange waphupha ngazo ukuba kukho izinto ezinjalo. USirayeli wayesekuphakameni kwakhe, wayesekumanyaneni kunye nezizwe ezimngqongileyo. Okuhle kakhulu, abafazi benxibe ukuya kwisingqi kunye namadoda, kwaye bekwekwediswa lulonwabo, bebalekisa imidyarho kunye nokhuphiswano lwemidlalo kunye nento yonke iqhubeka. Akumangalisi amehlo akhe anxinwa, hayi bubunewunewu bomzana njengabanye abatyeleli babeya kwenza ukuza eNew York okanye eLos Angeles, bebona abanxibe ngokungaphelelanga abafazi, amadoda eqhubeka kunye nesono. Ezinye izihlobo zam kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo zazibuya kuhambo lokuloba nje phantsi kwekholeji yeBhayibhile yenkulu, edumileyo ikholeji yeBhayibhile. Kwaye apho kulele endleleni kwikhula, iintombi ezisentsha zinxibe ngokungaphelelanga kunye namakhwenkwe asematsha, mhlawumbi abafundi kwanokholeji, besela kwaye beqhubeka ngokoyikekayo. Ngoku okwakuqhubeka ngathi kokuya kunyumbaza umdla omaninzi amaMerika azibiza ngokuba ngamaKristu. Xa bejonge ezantsi eLos Angeles okanye ndibabukele bona kwinqwelomoya xa sisiza eLos Angeles, abazange baphaya ngaphambili okanye eHollywood okanye eFlorida kunye nazo zonke izibane zabo zeglobu phezu kwemitha yosundu. Oh, bayakubhukuda iimpumlo zabo ngokutsha baze balungise iziqabibuso, babecinga ukuba yeyona nto inobunewunewu abakhe bayibona, kwaye babona ohonjisiweyo waza wanxiba ehamba ngesitrato, bafuna ukuya phaya ukuze babone bangazipitsa kangakanani ngeempahla okanye bangazibhijabhija ukuhla benyuka ngezitrato xa becinga oko ukuba yinto emangalisayo. Kodwa loo mehlo athandisiweyo nguThixo waloo mprofeti akazange anxinwe ngenxa yobunewunewu njengabanye abatyeleli, kodwa ekonakaleni kwezimilo ukuya kubantu ababebizwa njengabasikelelweyo bakaThixo. Amehlo akhe ayengajonganga kubunewunewu, ayenganxinwanga ngenxa yobunewunewu. Kwakungenxa yokungcola nokonakala kwabantu ababebizwe ngokuba ngabanyulo bakaThixo, kwaye besenza ngendlela enjalo. Akumangalisi wathi, ingonyama yagquma, ngubani ongayikoyika? UThixo uthethile, kwaye ngubani ongayikuprofeta? Wabona konakala, ukubola yiloo nto wayejonge kuyo. Kuxa wabona konke kokuya, akuzange kwamtsala, kwamgulisa emphefumlweni wakhe, ngokuba wayengumprofeti. Wayesazi oko uThixo akuthembisileyo ukukusikelela, noko intsikelelo yayikuko, nendlela abantu abenza ngayo ngentsikelelo. Kwaye umtyholi wagqwetha ngomhla wakhe koko intsikelelo yenene iyiyo, ukuyisa ekukubola kwezimilo, intsikelelo ukuya kunyubhuzo lwamehlo kunye nokurhalisa abantu abangaguqukanga kwintando nakwindlela kaThixo. Kunye nendlela kaThixo yobomi. Okunjani ukufana nanamhlanje, indlela abashumayeli banokuma epulpitini, baze bajonge kwisono, kunye nokonakala kweli hlabathi, baze babone abantu abenza kwaye beziphathe ngendlela abenza ngayo, baze emva koko nje babasikelele, ngokuba ngamalungu ecawa yabo, okanye ihlelo, ingaphezulu kunokuqondwa ngumphefumlo wam. Xa uThixo ethetha profeta, ukuba umoya kaThixo ubethe umprofeti ongowenene kaThixo, uya kukhwaza ngelizwi. Andifuni ukuba ngumgxeki, kodwa ngubani ongathulayo? Ngubani ongema ajonge phezu kwento enjalo, aze azibize ngokuba ngumkhonzi kaKristu, kwaye angayichazi? Andikhathali nokuba liyakuthini ihlelo, okanye naliphi ibandla liyakuthini. Seso sizathu ndingengowawo. Baya kukhabela ngaphandle into yokuqala, kodwa ilizwi likaThixo liza kuqala. Ukuba ngumthunywa unento yokutsho, ukuba utsho nantoni na ichasene neli lizwi, akungomthunywa uvela kuThixo. Ungumthunywa omnqophiso wehlelo elithile, okanye inkcazo engcingane, kodwa umthunywa kaThixo unelizwi likaThixo. Kwaye umhlobo wethu ngale ntsasa, njengoko sijonge kuye, wayenelizwi likaThixo, ngokuba wayengumprofeti ongwenyaniso wenkosi. Ngoku bacinga ukuba banonotoliko kuyo, kwaye bacinga kulungile ngokuqinisekileyo, jonga esikwenzayo. Ngoku into yayo simfumana imiphezu phaya inkotsheni yenduli ngale ntsasa, ejongile ezantsi emzaneni, ehlunguzelisa intloko yakhe ejongile, amehlo akhe enciniwe, ethabatha umkhono wakhe esula ukubila ebusweni bakhe kunye nothuli. Ilanga elishushu ligqatsile phezu kwempandla yakhe, indevu zakhe zijinga ezirhawuzela ngezandla zakhe. Wayengaboni ibunewunewu, wayibona isono, zange kumkholise oko, yamgulisa. Kutheni wayengathi, mna umSrayeli, jonga lityebe kangakanani ilizwe lam? Wayenokuyitsho njani loo nto xa wayengumprofeti ongowenyaniso kaThixo, ezazi iziphumo kunye nokwakuza kuba kuko ngaloo nto enjengaleyo? Masimise endulini namhlanje, kwaye simenze ajonge ezantsi, makajonge eJeffersonville, kubantu abazibiza ngamaKrestu, makajonge naphi na eMerika, kubantu abazibiza ngamaKrestu. Amehlo akhe athanjisiweyo nguThixo ebeya kuncinwa kwakhona, izandla zakhe zonwaye ezindevini, ngokuba akaboni kunewunewu kunye nobutyebi obubonwa lilizwe. Ubona ukumka kuThixo, ubona ukubola kwezimilo zabantu, ubona ukuwa kwesizwe, ubona ukubola ebandleni. Kungathini ukuba angenzi nto ngaphandle kokuncina amehlo akhe, aze anqwenele ukungena kuyo ukuze abe nokuyikrazula ibe ziziqwenga? Kungathini ukuba ubhishopu othile benokudibana naye phezulu phaya, aze athi, ngoku ngumprofeti wenkosi, ngoku siza kuxelela ungakutshoyo nonongakutsho, ucinga ukuba beya kuphulaphula? Bekuya kuthini ukuba bebenokuthi, yiza zibandakanye nombutho wethu ngoku, kwaye siya kukuncedisa kumkhankaso wakho? Ucinga ukuba beya kuphulaphula? Hayi, andinakuyicinga loo nto. Kwindoda enjeya, hayi. Wayethunywa nguThixo, wayenganyanzelekanga ukuba abe nentsebenziswano nabo. Wayenelizwi likaThixo, intambiso kaThixo, ixesha elonyulwe nguThixo. Wayesiza itsho inkosi. Aha, lowo ngumprofeti wenyaniso, leyo indlela ahamba ngayo wayengahambi nanto kuphela itsho inkosi. Ingaba lomzana unewunewu waseSamari lo uzenze wafaneleka ufunde kakhulu uIsrayeli aba basulungekisiweyo ngenene abashumayeli nababingeleli bangamamkela lo mncinci ongaziwayo umfo? Mhlawumbi igrama yakhe yayimbi kakhulu, uphuma kwikhaya elihluphekileyo entlango, washiya ikhaya wabizwa nguThixo, waya entlango ukuya kufunda ngoThixo kunye nelizwi lakhe, waza waba ngumprofeti. Inkosi yamzala ngalaa ndlela. Abaprofeti bayazalwa, umthunywa wesigaba lowo uThixo ngolwazi lwangaphambili asaziyo isigaba kwaye enommeli wakhe phaya ukuya kuchaza isono. Ingaba laa mzana unewunewu ungamamkela yena? Ucinga abo bafazi babengabanakho ukuhoya nantoni awayeyitsho? Ucinga abo babingeleli babenokuphulaphula kuye? Ngokuba hayi, mhlekazi, wayengenankxaso kunye naye nakowuphi umbutho. Wayengenakuthi wayengenakutsho oko, abaFarisi bandithumile, engenakho nokutsho ukuthi abaSadusi bamthumile. Wayengaphethanga naziphi iziqinisekiso zokuthenjwa. Wayengenalo nakhadi lobudlelwane lalo naliphi iqela labantu. Wayengenanozakuzaku ukulungiselela umkhankaso wakhe. Apho babengekho bonke abaFarisi babenomhlangano obunye kunye nesidlo sakusasa sabalungiseleli, waza wahlanganisa yonke into ukulungiselela umkhankaso wakhe. Wayesazi ukuba wayesiza, wayengaziwa kubo. Wayengenakhadi labudlelwane, wayengenaziqinisekiso zokuthenjwa, wayengenankxaso nakuphi umntu, kodwa wayenoitsho inkosi. Leyo indlela yomprofeti wenyaniso. Wayenoyitsho inkosi. Ukuba wayenoyitsho inkosi kwahluke kakhulu kwiinkqubo zethu ezenziwe ngabantu apha, yiloo nto kuphela owayeyidinga. Ukuba uza ngale ndlela uza egameni lebandla, ukuba uza ukusuka ngale ndlela uza egameni lenkosi. Ngoko umprofeti wenyaniso usoloko esiza ngendlela yegama lenkosi, okokoko uza egameni lenkosi. Ngoku wayengenakuveza khadi labudlelwana, kodwa waye enelizwi likaThixo, kwaye yiloo nto uThixo ayithumele ebantwini. Ngoku abantu bazenzele imibutho, babe neemva bazamaqela ahlukahlukeneyo, kwaye yiloo nto abantu abathe bayibumba. Kodwa uAmosi wayengenayo loo nto, kuphela nje wayenoitsho inkosi, yiloo nto wayenayo. Ndingacinga ngabo babingeleli ngentsasa benokuncinci, ngentsasa yangeSabatha benomthandazo omncinci, njalo njalo inkonzo encinci yokunikezela, baze babuye emva kwaye bathethe izinto ezimbalwa ngoMosisi omkhulu ngaloo mhla mkhulu waphilayo, kunye nomkhulu othile ongomnye othe ngomnye umhla waphila. Kodwa iintsuku zoko zigqithile, nina bantu niyamazi umongameli wethu omtsha, urhulumente wethu omtsha, kunye nako konke sinako, size sithethe ngezinto ezimbalwa ezinjengezo size sigoduke. Kodwa naku kusiza indoda engakhathaliyo ngoko, iza noitsho inkosi. Yabona, leyo indlela yomprofeti. Akukho ukusebenzisana, esazi owayejongene nako, esazi ukuba yonke into iya kuchasana naye, esazi ukuba baya kumala, baya kungamhoyi, kodwa wayesiza egameni lenkosi. UYesu wayesazi ukuba iCalvary yayijongene naye, kodwa wayeza egameni lenkosi. Yabona, leyo indlela yomprofeti wenyaniso. Wayenelizwi lenkosi ngesasizwe, kodwa ilizwi lenyaniso lenkosi lalingaqhelekanga kwaba bantu, noko bacinga ukuba banalo lona. Ndiyathemba ukuba le nto ingena nzulu. Bacinga ukuba babenentlonelo kakhulu kwaye bengabenkolo, okokuba ilizwi likaThixo lenene layiyinto engaqhelekanga kubo. yilondlela ekuyiyo namhlanje. Ilizwi elinyanisekileyo likaThixo elibonakalisiweyo yinto engaqhelekanga kubantu abaninzi bakwamoya. Olona toliko lunene lwelizwi, eyona ntlungu neziqalekiso, ezona ntsikelelo zikaThixo yinto engaqhelekanga kubantu abaninzi abazibiza ngobungcwele, amalungu ecawa, amaKristu, yinto engaqhelekanga kubo. Abayazi, ichaze yona kubo, zange beve ngento enjalo. Kwaye noko imibutho yabo iyakhula kwaye iyahluma, uyawusiba mkhulu ngokuba mkhulu ngamalungu lonke ixesha, kwaye engaphezulu imibutho eyongezekayo qho ngonyaka. Bacinga ukuba yonke into ethi ize kubo ifanele ize iphuma kuloo maqela emvaba. Ngokuqinisekileyo babengenakumamkela, nanamhlanje abanakuyenza. Babelibele kudala ukuba uThixo wayenakho kulamatye ukuvusa abaprofeti bakaThixo. UThixo unakho kwindoda engusomahlathi esemva. Unakho ukuvusa kulamatye amadoda ayakumela ilizwi lakhe, kwaye aprofeti egameni lakhe inyaniso. Abeke izembe ezincanjini zomthi awuwise amaxolo, andikhathale nokuba unentsebenziswano okanye akakho akukho ntsebenziswano, kodwa leyo yindlela yenyaniso umprofeti. Abanye abantu bacinga uyifumene lula, abazi abathetha ngayo. Wayengaziswanga kuwo umzi ngenqwelo etsalwayo ehleli phezu kwentle, abotshiweyo amahashi ahonjisiweyo, kwaye ababingeleli abakhulu beme phandle phaya kunye nezinto eziphakamileyo ezinkulu ezintlokweni zabo bequbuda kuye, ohloniphekileyo uGqirha kaZibanibani uyeza. Leyo ibiyakuba yinkqubo yombutho njengokumkani wabo bonke esiza. Uza nje, uza ngesitali kwihoko kwishedi yenkomo, zange aze ngobuqheleqhele kunye nozuko, kodwa uza ngentobeko yosana luzalelwa eshedini. UAmosi zange eze ilizwi lenkosi, ngoba waye elilizwi lenkosi. Naliphi ilizwi likaThixo, asingomntu, nguThixo. UYesu wathi asindimi owenza imisebenzi. Bathi uyindoda uzenza uThixo, wathi ngoko ukuba ndenza imisebenzi kaThixo sanokundikholelwa mna. Kodwa ukuba imisebenzi iyathetha ngokwayo, kholelwani imisebenzi ukuba nifuni kukholelwa mna. UAmos wayelilizwi likaThixo lisihla ngendlela, wahamba ngokuphandle, hayi ngokwefashoni zehlabathi. Uza ngamandla kamoya, leyo indlela eliza ngayo ilizwi likaThixo. Hayi ngokwemigaqo yobuhlelo, hayi ngento ebumfazi epulpitini, kodwa liza emandleni kamoya ukubonakalisa uThixo esizweni nasebantwini. Lingumohluko, umahluko omngakanani. Ngoku oku kuqondisile, kulityelwe kudala ukuba uThixo unakho kulamatye ukuvusa abaprofeti abanyanisekileyo. Babengenabo, imibutho yabo yayingenakho ukuvusa umprofeti wenyaniso, ngoba mhlawumbi ibingenakuyenza, ngokuba ukuba ibinakho beyakuba ngumprofeti wombutho. Kodwa uThixo uyavusa. UThixo uthabatha oko akufunayo, akathabathi nanto ngokwesiqhelo. Ukwenza umsebenzi wakhe ubonisa ukuba nguThixo. Umntu uyakukhukhumala konke kwaye acinge ukuba uyinto ethile, ngoko uThixo akanakumsebenzisa ngokuba kukho okuninzi okokwakhe. Leyo yingxaki nebandla lamaKristu namhlanje, licinga ukuba lazi okuthile. IBhayibhile ithi xa umntu acinga ukuba wazi okuthile, akazinto leyo afanele kuyazi. Ingxaki namhlanje siba nobuthina obungaka, ukuhanahanisa okungaka, imfundo engaka, inkolo engaka, kwaye singazi nto ngosindiso lwelizwi likaThixo. Leyo yindawo elusizi yayo. Ewe, balibele ukuba uThixo wayenakho kulamatye ukumvelisela abantwana uAbraham okanye avuse abaprofeti belizwi. Akunyanzelekanga ukuba beze bephuma kwisikolo esithile. UThixo ubanika isikolo sabo. Akunyanzelekanga ukuba babe nezidanga ezine ekolejini. Akunyanzelekanga ukuba babe nesidanga sobugcisa kunye nesidanga kubugqirha okanye njalo njalo. Akunyanzelekanga ukuba babe noko. UThixo uthabatha nantoni na ayifunayo aze abeke ilizwi lakhe kuyo. Uyenza njani loo nto yena? Uyayibonakalisa aze ayiqinisekise. Wabengenakutsho ukuba uYesu uphuma kwesiphi isikolo sakwalizwi. Wayengenaso nasinye. Sesiphi isikolo aphuma kuso yena? Wayengenaso nasinye. Kodwa yintoni awayenayo? WayenoThixo kwaye wayelilizwi. Wabengenakulatha emva kwisikolo esithile kwaye uThixo akazange avuse indoda esikolweni. Hamba uhle ngembali uze ufumanise apho wakha wayenza. Akayenzi. Uthabatha into ethile endaweni ithile engenye engenanto kungekho themba ngayo. Emva koko ayizise loo nto ngaphakathi aze abeke ilizwi lakhe kuyo kwaye azibonakalise. Yiloo nto wayenza apha kuAmos. Kulungile. Ngoku ilizwi likaAmosi lalingqinelwe nguThixo ngomhla wabo. UThixo walingqinela ilizwi likaAmosi ukuba lilo ukuba yayinguye enelizwi lenkosi. Kwaye ukuba ibenokuza kuthi kanye ngoku, ucinga ukuba isizwe sethu kunye nabantu bethu bebeya kumamkela indoda enjengaleya? Ucinga ukuba amabhaptizi ebeya kumamkela uAmosi, amawisile, amarhabe, abakwamoya, amakatolika? Hayi mhlekazi, hayi, ngokuqinisekileyo ebengasayi. Masi nje okwethutyana simhambise size simzise apha nje umzuzwana size sifumane ukuba bebeya kumamkela okanye hayi. Masibone nje ukuba beya kwamkelwa ukuba iicawa zethu beziya kumamkela na namhlanje okanye hayi. Into yokuqala ebeya kuyenza ebeya kungavumeli nawo nawuphi umbutho ngoba uchasene nelizwi. Ewe mhlekazi, ebeya kuyohlwaya yonke inkqubo yethu. Injalo loo nto. Yonke imfundiso, wonke umgaqo, lonke ihlelo, ibeya kugweba yonke into. Ndiyacinga nje ndingababona onke la marhabe abakwamoya esithi utheni uzuko kuThixo ukuba ngokuba besingenakuba nayo la ndoda esixekweni sethu. Kwaye ucinga ukuba amarhabe namabhaptizi ebeya kwenza ntoni kutheni elaqaba asimfuni kummandla wethu? Akayonto kuphela inkohla bebeya kutyikitya iphepha ukuba bamfake entolongweni ukuba babe nakho bamsuse ezitratweni. Kodwa ucinga ukuba ungamgcina phaya? Oh hayi, akunakulivalela ilizwi likaThixo. Hayi, hayi, liyakuphuma nakanjani? Imivalo yentolongo yavuleka ngobunye ubusuku xa bazama ukulivalela lona. Ukukhanya kwangena ngaphakathi kwaza kwamkhupha. Hayi, ebeya kuphikisana ngokuqinisekileyo nenkqubo yethu. Yintoni ebeya kuqala ngayo? Ayikazule ngokuba ngumkhonzi kaThixo. Ebeya kuya ngqo kwisiseko aze aqalise umkhankaso wakhe kanye ngqo emva aze akazule wonke umgaqo awususe kuwo aze abuyele emva kwisiseko. Yintoni isiseko? Kwilizwi likaThixo. Kulungile. Amazulu nomhlaba ayakudlula kodwa amazwi am akasayi kudlula. Ke ebeya kukrazula lonke ihlelo, wonke umgaqo, yonke imfundiso ayisuse kuwo ayihlahlele ecaleni kwaye ebeya kuyiqhushumbisela kunaphakade. Ucinga abakwamoya bebeya kumamkela? Hayi mhlekazi. Baptizi, Rhabe? Hayi mhlekazi. Nazarete, Pilgrim Holiness bebeya kumthiya ngokuqinisekileyo. Ucinga ukuba bebeya kuya beyokumkhawulela ngelimousine baze bamzise esixekweni? Bebeya kuthandazela ilanga ukuba limgqatse phezulu phaya? Bebeya kwakha izithintelo ukuze bamgcinele ngaphandle kwesixeko? Ngokuba bekuya kubakho imihlangano eminintsi yabalungiseleli apho kwisixeko awakhe wayibona ebomini bakho, gcina laa nkohla ngaphandle kwesi sixeko. Kodwa noko wayeno itsho inkosi. Yabona, leyo indlela yomprofeti wenyaniso. ucekisiwe ngokuqinisekileyo ebeya kuya ngqo kwisiseko ngomkhankaso wakhe ebengayi kudinga ebengayi kuthi ngoku ndifuna nina nonke mawisile ukuba nize ngoku nize kundinceda ndifuna nina amabhaptizi ndifuna nina nonke bantu abalapha nonke nina abakwamoya nibanga ukuba ningabokugqibela ayakuthi uthixo ababize ndifuna nina nonke nize kum kwaye ndifuna nixhase umkhankaso wam. Ubhaptiza njani? Yintoni ubungqina bukamoya oyingcwele? Loo mibuzo ibiya kuphoswa ebusweni bakhe. Kwaye xa ebuya kunye nenyaniso eBhayibhile, bebeya kumtshikilela. Kodwa leyo yindlela yomprofeti wenyaniso. Unako konke ukuya ukuba ajongane nako, yabona, ngokuqinisekileyo. Besingayi kumamkela. Hayi mhlekazi. Eyethu, eyethu, besingasayi kuba nayo nanto, besingayi kuba nawo nomnye imikhankaso yakhe apha kwelethu iphandle, hayi ngenene, kulungile, besingasayi kuba naye, hayi mhlekazi. Kodwa ebeya kuzaza abuyisele ibandla emva elizwini ngoba oko sisiseko, wonke ubani obeka esinye isiseko esingesinye, inhlabathi ezikayo, phezu kwesi siseko sodwa uThixo wakha ibandla lakhe, phezu kwemfundiso yabapostile. Njengoko ndanditshilo ngenye imini, omnye uthile ethetha malunga nentlambululo, kwaye ebalela kwabaninzi njengoyingcwele uFrancis, kunye nongcwele uSicilia kwaye ethandazela abantu abathile kwaye ngokuphuma kwentlambululo kwaye inika elona gunya elinjalo. Elo ligunya elingekho ngokwesibhalo ngabantu abangenagunya. Abapostile babe negunya lesibhalo kwaye ukuba lichasene nabo bubuxoki kangangokuba ndicinga. Ndiyakholelwa entlambululweni, kodwa ndiyakholwa ukuba ingoku kanye, uhlambulula umphefumlo wakho, intlambululo ithetha ukuhlambulula. Xa ubona ukuba wenze into engalunganga, phuma phaya uze uyicoce isuke kuwe, ngokuyichaza, nokulila, nokuzila ukutya, nokuthandaza. Omnye uthile wandihleka xa inkosi yeza apha kungekudala kwixesha elidlulileyo yaze yandinika umbono ndasoloko ndifuna ukubona malunga nokukhonkxwa kwala namba ndasoloko ndingazi ukuba kanjani ndifanele ndiphumele ngaphandle olwahlobo xa iloo nto ndandiyifuna ebomini bam bonke ngoko ndaqalisa ukuzila ukutya ngokuthandaza. Wathi, uyenzele ntoni loo nto? Ndathi, khona phaya, wathi, andinyanisekanga ngokwaneleyo. Emva kokuba ezile, emva koko, ndafuna ukuzihlambulula. Ungalindi ude ufe, uze uyeke ababingeleli abathile bakuhlambulule. Hlambululani imiphefumlo yenu. Kodwa jonga, bayikhupha kwilizwi eliligunya, baze balibeke ezandleni zomgaqo wenkolo wenziwe ngumntu, ukuba kuziswe imali ebandleni. Ngokuba bajonge kwizinto ezilihlabathi, icawa elihlabathi, amandla amakhulu ehlabathi, amandla ezopolitiko. Kodwa uThixo ujonga elizwini lakhe, kwaye lonke ilizwi elichasene nelizwi likaThixo alilunganga, kangangokuba ndikhathala, lilizwi okanye asiyonto, ewe mhlekazi, ewe mhlekazi. Ewe mhlekazi, ebeya kuya ngqo esisekweni, ebeya kukrazula into ibe ziziqwenga, ebeya kufanele ayenze, ebengenakwenza nanto ingenye ukuba Amosi ebelapha namhlanje. Ebengasayi kwenza nenye into. Kuba khumbula ungumprofeti ongoyinyaniso kaThixo. Lo ilizwi liza kuye. Ebengenakwenza nenye into koko kukuya elizwini. Akukhathaliseki ukuba bonke abakwamoya elizweni bayamngqonga. Bathi, mhlekazi Amosi, siyakukholelwa ukuba ngumprofeti kodwa usecaleni elizwini. Sifuna ukolula. Ebeya kuhlala nelizwi akukho nto ingenye anokuyenza ngokuba ngumprofeti. Akadingi intsebenziswano yabo, unomyalezo ukuhambisa, kwaye konke athe uba wandinika kona mna kuya kuza kum, kwaye uza kushumayela ilizwi, kwaye uza kulishumayela lona, njengokuba beliya kubanjalo eBhayibhileni. Kwaye ngenxa yoko siya kumala kunjalo. Kukhathaliseki nokuba iya kubanjalo, ilizwi likaThixo liza kuba profeti, utoliko lwabo ngelizwi, utoliko olululo. Israyeli wasoloko ephuma emgceni, kwaye uThixo wabathumela umprofeti kunye nemiqondiso nezimanga ukutolika elalizwi. kwaye wazinjani? Wathi, ukuba lo mprofeti uyathetha, kwaye yenzeke, ngoko oko kulungile. Wabanqinela abaprofeti bakhe ukuba babelungile. UYesu wathi, lo ukholwayo kum, imisebenzi endiyenzayo uyakuyenza naye, oko niyakukwazi, nemiqondiso yakulandelana nabo bakholwayo. Kwaye ingaba bangaba njani ukuba ngumprofeti wenkosi baze baphike ilizwi likaThixo? Umntu angabhaptiza njani egameni likayise nyana moya oyingcwele zona izihloko aze aphike elona gama likaYesu Kristu ngelixa kungekho sibhalo eBhayibhileni esichasa inkcazo eyingcingane yabo? Ndingaba rhabaxa kwaye ndigxeka, kodwa lixesha lokufumana laa ndlela yinyaniso. Bangabanga njani abantu ukuba ngamaKristu namhlanje baze babalekele phandle apha kuyo yonke into kunye nabafazi neenwele ezinqothulweyo benxibe ezimfutshane betshaya imidiza bebalekela kwimiboniso imifanekiso naluphi uhlobo lomboniso omdala baze baqhubeke? Ndixelele ngumoya oyingcwele lowo, ungaze undixelele loo nto. Nina nimenza uThixo agule esiswini sakhe. Ukuba kwakukho into enjalo enokwenziwa, ehe, tuqinisekile. Niyaqonda. Nizibiza njenge ingabakho njani into enjalo ngeziqhamo zabo bayaziwa. Ebeya kuqhushumbisa aze uhlwaye wonke umfazi ophothe inwele. Ebe nokuyenza njani enye into, umprofeti, kwaye elo lilizwi, ebe yakuthi, wena Jezebele, ebe yakuba ngqwabalala kubo, ngokuba umprofeti, bekuya kufanela amene lizwi, injalo lonto. Ucinga ukuba bebe yakuyeka, hayi mhlekazi, bebe yakuthi, iyamangalisa, ungombi njengala Paulus mdala wayenjalo eBhayibhileni, umthiba fazi. Nina kuba labankwalambisi, osinga mKristu. Akukhathaliseki nizama kangakanani ukuphila ngobungcwele, oko akunanto nenye yokwenza nayo. Okoko nje niphika ilizwi likaThixo, kwaye ningazilungelelanisi kulo, ungumoni ongakholwayo. Yiloo nto beya kuyitsho. Ebeya kubeka izembe kanye ezincanjeni zomthi. Ebengayi kushiya nanto, ungumprofeti, kwaye yindlela yomprofeti wenyaniso. Ebeya kuhlala nela lizwi, ungakhathaliseki nokuba ngubani. Ukuba ngunina wabo okanye utata, akwenzi mahluko, uYesu wayenza. Kangokuba ade angambizi yena njengonina, wayengenguye, wayenguThixo, uThixo akananina. Bebeya ngoko ngubani uyise wakhe? Ebeya kuqhushumbisa, kwaye abohlwaye bona, ebeya kuhlwaya lonke ihlelo. Ngokuba kukho nelinye lawo alakhelwa elizwini, andifumani nalinye lawo, kwaye kwakamsinya bazenza ihlelo bachasene nelizwi kanye ngoko. Kwaye banga umprofeti asikelele into eyohlwayiweyo lilizwi, noko akafuni kuyenza, ukuvisa buhlungu umzalwane wakhe. Kodwa noko ufanele ayenze ngokuba ungumprofeti, kwaye ungummeli welizwi elinyanisekileyo likaThixo. Kwaye akasuki kulo nangeyiphi indlela konke ummiselo phezu kommiselo kunye nomgca phezu komgca. Yabona endithetha kona indlela yomprofeti wenyaniso. Bangaphi abathi Nkosi ndinqwenela uya kundenza umprofeti? Akayenzi loo nto. Hayi, akayenzi loo nto. Ebeya kuhlwaya zonke izenzo zamabandla ezingekho similweni. Le migidi yebhanko kunye nazo zonke ezi zinto abanazo, imigidi yamakhasi, amakhitshi esuphu, ebeya kuhlwaya bonke kubo, ebeya kubaqhushumbisela esihogweni apho basuka khona. Ucinga ukuba ubuya kumamkela? Hayi, ibandla namhlanje belingayi kumamkela. Kuba kwamoya amamkele yena, kulungile. Ebeya kuya phaya athi, nina gquba loo Jezebele labaphothi benwele, anazi akuthethayo itsho inkosi. Nihamba ngeelokhwe ezikhangele kancinci ezipitsayo, anazi ukuba ninetyala lokukrexeza imihla yonke namakhulu amadoda. Yiloo nto beya kuyitsho. Uthi, kulungile. Ela qaba lidala intloko endala enempandla, umfo ukhangele kangwevu, msuseni kula pulpiti. Masibonane bhodi yamathenjwa, madikoni, mkhupheni apha. Ulungile, nina kuba zinsizana zaba hana anisi, injalo. Uamosi, ebeka kuyicela, ngoko nizibiza, singaba lweliqela, singabe liqela, ningaba kamtyholi uyihlo, ngokuba nguye oliphikisayo ilizwi. Nithi, ndithetha ngelwimi, nize niphothe inwele zenu. Uzuko kuThixo, haleluya. Kwaye iBhayibhile ithi, into engenaxabiso, ngokuba umfazi athandaze enentloko echetyiweyo ngolwahlobo. Emva koko nizibize ngamaKrestu, usizi kuni, bubuluza ekoneni ndaweni ithile, lungisa kuThixo. Ninxibe zona ezompahla zincinci zimfutshane zindala, nize niphume apha eziyadini, nize nizolule ngelixa nisazi kakuhle, nangokulungileyo ukuba nenza uqeqezo kunye nekhulu lamadoda mihla yonke. Watsho uYesu watsho njalo, nabani na othi ajonge umfazi aze amnqwenele sele eqeqezile kunye naye, nguye ozibonakalisileyo kwaye uyenzile ngokwakhe oku. Apho wena ufile kwizinto zehlabathi, uvusiwe koko, njengoko nditshilo ekuqalekeni, ubuya kujika intloko yakho ngeentloni, amehlo akho anqinwe kwinto enjalo, ukubambi kwesono endaweni yokujonga abafazi ukuba ubakhanuke. Ninamadoda enenza into enjalo kwaye nizibize ngokuba ngamaKrestu, yiloo nto ebeya kunixelela yona. Ndizama ukuthatha amazwi akhe ngale ntsasa ebeya kuba ngamazwi akhe ngokuba wakhumbula ungumprofeti wenyaniso ebeya kufanele ahlale nelalizwi. Ndicaphula nje ilizwi lakhe, yiloo nto kuphela. Kuba uyamzisa ulilizwi, ngoko ulilizwi ngokwalo, ungangabi nayo indoda, kodwa ufumana ilizwi lakhe, kuba ebeya kuba nalo ilizwi lenkosi. Yonke imibutho eyenziwe ngumntu, ubeya kuyohlwaya, njengobhaptizo egameni loyisenyana moya oyingcwele, ebeya kuyigibisela loo nto yokugqobhozela kunaphakade, ebeya kuyigweba, ke bekungasayi kubakho vumba layo lishiyekileyo. Ewe mhlekazi, bangaphi nina, bangaphi ebandleni ngale ntsasa bebeya kumamkela yena phezu koko? Ngoko bona eligquba legama likaYesu bebeya kuthi, "Oh, siya kumamkela ngokuya," kuze emva koko umbutho wenu ebeya kukhushumbisa kanye ngoko kunye nawo, injalo loo nto, ezonwele zinqothulweyo zabafazi kunye nokumelana nazo, injalo loo nto. Amadoda enu indlela enza ngayo, baze baziphathe ngayo, injalo loo nto. Uninzi lwabantu luthi, kulungile ukuba ngumprofeti, injalo, ukuba kulungele ukuthengisela ihlabathi yonke into, uze uhlale noThixo kunye nelizwi lakhe. Hayi, besingasayi kumamkela, nangayiphi indlela, amahlelo ethu namhlanje, ngokuqinisekileyo besingayi kuba nanto yakwenza naye. Mamele iqhushumbisa, wathi, kwalo Thixo mnye nibanga ukumkholwa, uya kunitshabalalisa. Ubuya kwenza ntoni malungana noko? Kwalo Thixo mnye abakwamoya abakholelwa kuye, ukusuka kwezona zenzo zezimilo ezibi kunye nezinto abazenzayo, baze bavumele zenziwe, lo Thixo ukwamnye uya kuzisa umgwebo phezu kwaloo mibutho. Injalo loo nto, ngokuqinisekileyo koko uAmos wakutshoyo kubo. Oh, bathi sino-Abraham, sino-Sinoku, sinomthetho, sinababingeleli, sinabaprofeti. Oh, mzalwane, awakhe amehlo anqinwa njengoko wayejonge phezu kwabo, waze waliqhushumbisa elalizwi kubo. Ewe mhlekazi, ngokuqinisekileyo bebengayi kwamkela. Hayi, mhlekazi, wathi baya nitshabalalisa ngeemfundiso zenu ezenziwe ngumntu, yiloo nto ebeya kunixelela yona namhlanje, ebeya kutsho into ekwanye njengoko wenzayo ngoko. Wathi kwalo Thixo enakhele icawa kuye, mhlawumbi nihlawula izigidi zedola kwa ezo zibingelelo enizakhele kuYehova enibanga ukumthanda, lo Thixo mnye uya kunitshabalalisa ngokuba niyalala ilizwi lakhe. Kwaye injalo namhlanje, kwalo Thixo mnye iMerika ibanga ukumkhonza, uya kuzisa umgwebo phezu kwesizwe zitshabalalise. Ndiyathemba ingena nzulu ngokuze ungaze uphume kuyo. Kwayena lowo obanga ukuba uyamthanda, kunye nemigaqo yakho eyenziwe ngumntu, kunye nobomi bemikhuba nokubola othe wazifaka kuko, kude kwilizwi likaThixo uya kutshabalalisa ngenye imini. Longu itsho iNkosi, akukho nto imbi abashiyekelwe yiyo. Lungelelana nelizwi. Shumayela ivangeli kubo, nqumla ilizwe, baxelele inyaniso. Abalungiseleli baba nobuchuku, baze bakhale, baze baqhubekeke. Umntu ohlwaywa imibutho ukukhuphile. Abafazi banikina intloko zabo, kwaye abasayi ukuziyeka inwele zabo zikhule ngaphandle kwesizathu. Banxibe impahla zabo njengohlobo olunye, unyaka emva konyaka, njengokugalela amanzi kumqolo wedada. Uze emva koko ubange ukuba uyamthanda uThixo, wathi uYesu, wathi, nithathe izithethe zenu, naze nenza imiyalelo kaThixo ibe yengento. Leyo indlela yomprofeti wenyaniso. Yabona, asiyo ndlela ilula. Asikuko oko, nabani na unokucinga ukuba kungaba kuko. Uphume unyuke usihla, kwaye ukhwaze, wonke umntu akumbambazele egxalabeni. Ngoko lowo ngumqondiso wokuba akungomprofeti wenyaniso. Lowo ngomnye weyona miqondiso yokuba akunako oko uthetha ngako. Uqaliphi apho bakhe bambambazela emhlana ngaphandleni kokuba babe nezembe lokuxabela intoni ebeya kuguquka aze abohlwaye injalo. Ubungenakumbambazela uAmos mhlana, bebengenakumbambazela uEliya mhlana. Zange amelane naloo nto, hayi mhlekazi, wabaxelela inyaniso kaThixo. Kwaye ukuba izulu likhulu kakhulu, kwaye apho siyakhona ngokokuba asinakulungelelanisa kunye nezinto ezincinci ezingenamsebenzi, siza kulungelelanisa njani nomoya phaya, kufanele silungelelanise nelizwi. Leyo indlela yomprofeti wenyaniso, nangona imkrazula abeziziqwenga ukuya kutsho, uya kutsho yona, ehe, kufanele akrazule isizwe sibe ziziqwenga ngayo, injalo loo nto, kodwa leyo yindlela ebeya kuyiqhushumbisa, hoo bethu. Uyazi wathini kubo, ingxokozelo, ukuba uyaqaphela apha wathi, ayikho kurhulumente wenu, ikuni, yiloo nto wayitshoyo, ehe. Ingxokozelo ebandleni, isimo sakho sobuThixo, yiloo nto eyenze ingxaki. Isizathu sokuba ubunkomanisi butshayele umhlaba namhlanje, akungenxa yobunkomanisi, kungenxa yebandla, kungenxa yabantu. Namhlanje bazibiza amaKrestu, bacula ngokwengelosi, amazwi aqeqeshiweyo, kwaye bathetha ngesibindi, ngokungathi zingelosi ezinkulu. Baze ngalikholelwa ilizwi likaThixo njengabatyholi, injalo loo nto. Bacula ngokwengelosi enkulu, banxibe ngathi andazi yintoni, baze baphike ilizwi likaThixo. Indoda umshumayele epulpitini oya kumaphayaze abizwe ngogqirha mfundisi aze ambuze ingaba iBhayibhile ithethe ngobhaptizo egameni leNkosi uYesu Kristu okanye isenyana moya oyingcwele, kwaye uya kuhleka ebusweni aze athabathe isenyana moya oyingcwele uze uzibize ngomntwana kaThixo. Abafazi besazi ukuba iBhayibhile yabohlwaya ukuba benze izinto ezithile, baze baphothe iinwele zabo, baze benze ngathi lihlabathi, baze banxibe impahla ezingcolileyo kunye nezinto ezinjengezo, kwaye bayoqhubeka beyenza loo nto nakanjani. Baze bathethe ngelwimi, baze baqhume ukuhla benyuka bekhwaza, baze babe nemibutho yamanenekazi yamadala nemithungo, baze bathumele imishinari emasimini. Iba livumba ebusweni bukaThixo, kwaye itsho iNkosi, uya kutshabalalisa yonke into uya kuyenza. Asiyo nto ilula, kodwa indlela yomprofeti wenyaniso. Yikhushumbisa yona phandle phaya, kwaye uyitsho yona, nokuba ivisa kabuhlungu okanye hayi. UYohane wayengumprofeti wenyaniso, wathi izembe libekiwe ezingcanjini zomthi, leyo indlela yabo ngokuqinisekileyo.
The troubles in her sang like angels.
Ingxaki ikuye, bacula njengeengelosi, badanise njengabatyholi. Phandle phaya, imidaniso, baqhubekeke umdlalo wamakhasi emidyarho. Abakwamoya, besiya kwiindawo zolonwabo, imiboniso, mifanekiso, bezingxale ngayo yonke indawo. lonke uhlobo lomdlalo omdala okanye nayo yonke engenye baze bahle kanye baye apho kunye nemijarho kunye nayo yonke engenye into baze bazibize ngamaKristu baze banyuke bakhwaze baze bathethe ngelwimi benze uhlambo lwenyawo nomthendeleko. Ngokuba ingu njengenja isiya kumhlanzo wayo, umprofeti watsho banjalo nabo, ukuba laa nto ibehlabathi ifanelwe ikhatywe iphume kuwe, kutheni ubuyela emva kuyo kwakhona injalo. Ngaphandle esitratweni ukuzibhijabhija bakubiza ngayo i-rock and roll, ukuphothwa kweenwele, ukunxitywa kwezimfutshane. Ho bethu, bazibiza ngokuba ngamaKristu unga hayi ungcono ndingakutsho oko. Yiloo nto ndibohlwayayo ukuba ndiza kuhlala kunye neli lizwi, ukuba eli lizwi liza kum ndiya kuhlala neli lizwi, lena yinto eza kum ilizwi yohlwaye. Babanga ukukhokelwa ngumoya oyingcwele baza benze izinto ezinjalo. Ungafana ucinga umfazi ekhokelwa ngumoya oyingcwele ayeke iinwele zakhe zinqothulwe ngelixa umoya oyingcwele uyohlwaya loo nto ngoko hlobo luni lomntu umoya oyingcwele. Ungafana ucinge umshumayeli emepulpitini kwaye nawuphi umntu emcela umngeni ukuba ambonise indawo ibenye nabane wakhe wabhaptizwa kusetyenziswa izihlonipho zoyisenyana kunye nomoya oyingcwele aze ahleke ebusweni bakho kwaye akubize umbaxi ngokubhaptiza egameni likaYesu Kristu aze athi ukhokelelwa ngumoya athi unomoya oyingcwele. Ingaba umoya oyingcwele angaphika ilizwi elilelakhe? Hayi, mhlekazi. Uyabona, ndiyathemba uyayifumana. Andazi lingakanani ixesha isithonga esilandelayo singandifumana, kodwa kude kwenzeke ndiza kuma kanye phaya kunye nelizwi. Xa ndihlangana nawe ngaphesheya emgwebeni ndiza kube ndimi kanye ecaleni kwela lizwi. Yiloo nto ndiyikholelwa ukuba yinyaniso. Hayi, ukuzenza izinto ezinjalo uze emva koko ube nomoya oyingcwele. Ndiye kumfazi omlungiseleli ngelinye ixesha ehleli apho inxibe ilokhwe yayimbi kakhulu ukukhangeleka, uthi akunalungelo, ndinelungelo, elo lilizwi lishumayele lona lonke. Uyazitsiba ezo zinto abaninzi abashumayeli ababumfazirha ngokuba abanasibi, mhlawumbi awubizwanga nokubizwa ukuba ushumayele indawo yokuqala. Ehe, kodwa umkhonzi wenyaniso kaThixo uyakuhlala kanye kunye nelalizwi injalo. Umfazi womlungiseleli ehleli phaya eminxeke wonke kwilokhwe kunye namacici ejinga neziqabi ziqatyiwe neenwele ezimfutshane ezinqothulweyo xa uThixo ehlwaye yonke loo nto njengengcolileyo kwaye emva koko uthi unomoya oyingcwele. Ndandishumayela apha eFoenix ngekudala kakhulu kwinto efana naleyo kwaye umfazi womlungiseleli ehleli epulpitini kunye nezi zibukhwenkwe iinwele ezinqothulweyo zonke ziqathalala kanye nelokhwe wayengenakho nokugquma unondrokhwe ekumenyezeleni engenakho nokugoba ngapha kwamadolo akhe malunga nesine okanye isihlanu se-intshi entla kwamadolo ehleli apho exhuma ukuhlayinyuka ehlabelelisa ndayikhushumbisa njengamandla kangangoko ndinakho. Kakade akasokuze andimeme ndibuye, andilindelanga loo nto, kodwa uyazi okulungileyo nokungalunganga. Xa ndisima emgwebeni ayikho sesandleni sam kwaphela. Ngoko ndihambe ndithi, indoda usingamfundisi endingathethi ukuba asinguye waphawula ngenye imini phambi kwabanye babahlobo bam kwisixeko esithile endandikuso. Niyamazi umzalwane. Kwaye nomzalwane uyangena wathi kulungile, wathi sakha saba nomzalwane uBranham apha ngelinye ithuba isixeko esithile kwaye ngaphandle entshona, kwaye le ndoda yathi, oh, umzalwane uBranham indoda ilungileyo, yabona wayesazi ngcono kunoba agibisele nantoni kwisimo. Wathi umzalwane uBranham, kodwa sanokuphulaphula kwiteyiphu zakhe ngokuba ziya kukwenza ubhidakale. Kwaye kwenzeka ukuba kubekho omnye wabahlobo bam eme apho wathi, nje umzuzwana mhlekazi, ndandibhidekile ndada ndeva iteyiphu. Ehe, lowo ngumahluko. Andizange ndiqonde ukuba uThixo ongcwele angavumela kanjani into efana naleyo njengokuba nonke nenzile. Ehe. Lo mtu ukwamnye, omnye kunye naye, wema endaweni ithile ngekudala, wathi umzalwane uBranham ngumprofeti angacalula izinto kunye nezinto ezinjalo, kodwa wathi ngokusana ukuphulaphula imfundiso yakhe ngoba akalunganga. Impambano ukungaphucuki okunjeya anazi ukuba iyi andingomprofeti. Kodwa ukuba ilizwi likaThixo linyanisile, liza kumprofeti. Ilizwi lenkosi leza kubaprofeti, babe ngabo ababetolika ilizwi. Ngoku uyabona ayenzi kwa imbandlo nje ukuzimela emva kwentwanana yehlelo elithile, ngenye yaloo mihla liyakuqhekeka lize life kwaye litshabalale esihogweni. Kodwa ilizwi likaThixo liyakuma ngonaphakade. Phezu kwelalitye ndakha amathemba am ngonaphakade, phezu kwelizwi lenkosi yonke enye into mayizike, ukuba ndiphulukana naso sonke isihlobo, yonke into engenye ubuhlobo bam bukuKristu. Ithemba lam alakhiwanga nakwenye into kunakwilizwi likaYesu kunye nobulungisa xa konke okungqonge umphefumlo wam kunikezela ngoko ulithemba nokuhlala kwam. Lampu wadubula ngenye imini, ndabona, ndandicinga ukuba ndifile, ndaba nokuziva okunoxolo, ndabheka-bheka ndacinga kulungile, kuyilonto. Yintoni elungileyo ihlelo enokundenzela lona ngoko? Yintoni elungileyo umbutho enokundenzela wona ngoko? Kufanele ndime ngaphesheya komgwebo wala malangatya kaThixo, ukuze ndigwetywe ngeli lizwi. Nakubeni kunokufanela ndigqatse kwaye ndigobe kwaye ndijije kwaye ndihluthule abantu abaninzi, kodwa ndithemba ukwenza ndifumane olululo uqobo khona phaya lwelizwi likaThixo, kwaye apho ndakhele umphefumlo unaphakade. Injalo loo nto, yeka uThixo ayibeke ezandleni zakhe aze ayakhe ibe ngumntwana othobekileyo. Ingenzeka njani ukuba indoda ikhokelwa ngumoya oyingcwele yenze into efana naleya, okanye umfazi onomoya oyingcwele enze into efana naleya? Hayi, uyingcwele, kwaye ukuba ubomi bakhe bukuwe ukwamnye, uya kuba nje ngaye. Israyeli, njengoko thina sicinga ngokuba babehluma ngonxibelelwano kunye nezinye, yayikukuvuma kukaThixo phezu kwayo. Ngoku uyazi, sicinga oko namhlanje. Ndithethe namadoda apha ngekudala kwixa eligqithileyo kwihotele kwiintsuku ezimbalwa ezigqithileyo, amadoda amakhulu kwimihlaba yezenkolo, kwaye bathi kum, uThixo uyiqinisekisa ukuba unathi ngokuba sikhulile kwinyaka ophelileyo. Mzalwane Branham, ndilibele ngamakhulu amangaphi into enjalo. Ndathi asiyona ntwana yokuqinisekisa. Injalo loo nto. Ubuyenyu buyakhula bongezelelekile kunyaka ogqithileyo malunga namashumi amathathu ekhulwini. Ingaba oko kubonakalisa ukuba uThixo waye kubuyenyu? Ngokuqinisekileyo, laa ngxoxo ayilunganga. Hayi, awunakuyenza loo nto. Hayi, mhlekazi. UThixo umanelizwi lakhe, yonke enye indoda iyakumanelizwi lakhe ukuba inyanisekile. Kulungile, bacinga ngokuba babenonxibelelwano. Ngoku apha siza kungena kuko nje ithutyana kwimicimbi karhulumente. Isizwe sethu silalile ilizwi likaThixo njengokufana noIsrayeli wenzayo. Balala ilizwi likaThixo kwaye abantu bakhe ababingeleli kunye nabaprofeti kunye nanjalo-njalo, baprofeti baprofeta okulungileyo kubo, kwaye basingenza ntoni koko? Kukuprofeta okungalunganga ngokuba kuchasene nelizwi. Ugwetyiwe, esikhulu sethu esithandekayo isizwe sisekelezelwe phezu amava ethu obawo mkhulu bethu, ngoko buyelani emva koko babenako. Injalo. Ngokuqinisekileyo, uIsrayeli wayesisizwe esikhulu, jonga koyisemkhulu, kodwa uThixo zange abayeke. Lowa umdala unempandla umprofeti wayegibisela ilizwi kubo, kwaye yenzeka kanye ngqo ngendlela wayitsho ngayo. Funda imbali yakho apha kwaye ufumane ukuba ayinjalo, yenzeka nje ngqo ngendlela wayitshoyo. Kwaye obohlwaya noko bona beme phaya, kwaye ababingeleli abangcwele kunye neengubo ezingcwele kubo betshiza oku, kwaye bengayi kukushukumisa nesandla ngale ndlela okanye ngalaa ndlela, ngokuba ibiyinto ethile ngalaa ndlela, isithethe okanye into ethile. UYesu wathi, ningaba kayihlo umtyholi waye nemisebenzi yakhe niyayenza bamthatha yena baza bamohlwaya yena waye bamxhoma yena emthini baza bambulala yena ngokuqinisekileyo injalo uThixo wamvusa yena kwakhona ewe mhlekazi hayi bangekhe asisayi kumkholelwa Amos namhlanje hayi konke waye namhlanje esenza unxulumano sinoko sikubiza namhlanje sicinga kukuvuma kukathixo ngokuba imibutho yethu iyanda kwaye yonke into ihamba ngendlela eyiyo sicinga ukuba oko kukuvuma kukathixo kuyo uyazi bazixokomezelela ndiyakholwa malunga nesibini okanye isithathu sezigidi sabaprotestani kwaye amakatoliki amke izigidi ezinintsi ngaphezulu yabona bacinga ukuba kukuvuma kukathixo ngokuba bengamakatoliki amaprotestani acinga ukuvuma kukathixo ngokuba bengamaprotestani yimfitshi-mfitshi umhlohli inkanunu luthuthu lwe-atomic ngumsindo kathixo usakheka ukuba uqhushumbe injalo kanye loo nto phulaphula kum ndiyakuxelela ilizwi lenkosi amen khangela kuthi khangela ehlabathini namhlanje khangela isizwe sethu sihlonyelwe kunye ne-UN yintoni ekuyo igquba labangenabuthixo kwaye nesibindi de singavumeli nomthandazo wenziwe phambi kwemisebenzi yethu iqhutywe ndingaba ndisanduli kufunda apha bangathini ababini kuhamba kunye ngaphandleni kokuba bayavumelana uThixo akenzi into ngaphandleni kokuyityhila kubakhonzi bakhe abaprofeti bangathini ababini kuhamba de babe bayavumelana xa siba noomohammedan buddha abangenankolo abangenabuthixo abazithandayo into yonke engenye kuyo ucinga ukuba uthixo angahlala kwinto efana naleyo ke uthi okuya ke sikumanyano kunye nabo sifumana lonke ukukhuselo lwesentshona babenazo zonke izizwe zibarhangqile ekubakhuseleni kodwa laa mprofeti wathi uthixo uya kunitshabalalisa kwaloo thixo enimkhonzayo uya kunitshabalalisa ngenxa yobudenge benu ubeya kutsho kwa into enye ngale ntsasa ubeya kungxola ukusuka iwhite house ephengulula ukuhla ukuya kwifama ehluphekileyo ngokuqinisekileyo beya kwenza ubeya kuqhushumbisa ngelizwi likathixo ngokuqinisekileyo beya kwenza leyo indlela yomprofeti wenyaniso khangela kuthi mabandla ow singabakhulu abangcwele icawa iroma yobukatoliki ecelwa ebhayibhileni ngokuba lienyu singamaqhawe oobawo icawa iprotestani sonke simanyene kunye size sibize ibizwa iqumrhu lecawa zehlabathi amayihenyukazi eyenyu ibhayibhile itsho yiloo nto kanye eyayitshoyo kwaye noko sicinga kwaye ngoko zonke icawa zihamba kunye mnu Collins isihlobo sam mzalwane usuka eCalifornia Arizona phaya elakho Elmer ndathi kulungile ndiqikelela ukuba uya kwentle encinci icawa yasewisile wathi ndaphuma kuyo xa bazimanya kwela qumrhu lecawa phezulu phaya ndathi uthixo akusikelele usondele ebukumkanini mzalwane ehewe mhlekazi imigaqo yenkolo ukuxhomekeka phezu konxulumano kunye nabantu kunye nemfundiso ezenziwe ngabantu uze ushiye ilizwi likathixo esikudingayo ngumprofeti namhlanje aqhushumbise elaa lizwi phaya yiloo nto ngokuchanekileyo ehe bona bathabatha ukhuselo ngaphakathi kubo ow sizimanyile thina abakwamoya ngokuqinisekileyo sizimanyile nequmrhu lecawa zehlabathi ngokuba phaya sinobudlelwane siya kubazuzela kweli cala njengomfazi esiya kwigumbi lomdaniso ukuya kunxila kunye nomyeni wakhe ukuze amzuzele kuthixo ngokungaphezulu njengendoda ihamba nomfazi kwezi ntsuku ukuya kwigumbi lomdaniso ukuya kunxila ukuze imzuzele kuthixo mfitshi-mfitshi hlalela kude kumhlaba kamtyholi xa nantoni iphika elalizwi ndichasene nayo loo nto indenza ndichasane nawo onke umbutho ngoba uchasene nelizwi kufanele kulenze lonke ikholwa lizive ngalaa ndlela kulungile Bathi, kodwa khumbula sinoku ndinenkulu intwanana ephepheni ndithile undithumelele isuka eArizona ukuba eliqhawe uzibani kazibani. Ngenye imini wathi uPope John wamashumi amabini anesibini okanye nokuba ngubani abambiza ngako waba uyindoda ilungileyo, yindoda ekuphela kwayo yakhe yathetha ngokumanyana kwecawa amakatoliki kunye namaprotestani ngokuhlangeneyo. Yathi isinokungenzeki ngemihla yethu, kodwa kwiminyaka elishumi elinesihlanu okanye amashumi amabini ezayo iyakuba lapha. Ndacinga kwedin, wena uliqhawe uyaprofeta kwaye akuyazi loo nto. Kusemva kwexesha kunokuba sicinga, umfo owayibhalela kum wabhala kumphezulu wephepha. Kusemva kwexesha kunokuba sicinga, ebephulaphula kweteyiphu naye wemhlekazi. Wathi kusemva kwexesha kunokuba sicinga, wathi mzana uBranham ukutshongo na oku kwiminyaka egqithileyo. Ndathi ngokuqinisekileyo, ewe mhlekazi, iza kwenzeka ngokuba lilizwi lenkosi, ifanele yenzeke ngokuqinisekileyo. Ehe, bathi ke eli qhawe lingcwele akucingi ukuba lifanele lazi into engaphezulu kunokuya? Hayi mhlekazi, ukuba liphika ilizwi likaThixo lijonge kulo ngokwala hlobo akunakho. Andikhathali bangaphi oophophu baprofeti nokuba yintoni enye eninayo phakathi kwenu. Ukuba ungaphandle kwelizwi, ungaphandle kwelizwi, injalo loo nto. Angathini uThixo asikelele into enjalo? Okoko bephika elona lizwi likaThixo, angayisikelela yona njani nayiphi into ngaphandle kwelizwi lakhe? Into ethile echasene nelizwi lakhe angaliphika njani yena lona? Ungawusikelela njani umhlaza ukugqibayo? Ungalisikelela njani icingo lombane olibambileyo uthi, "Oh, ndibambe unditshise"? Iyakuba yimpambano. Angayisikelela njani uThixo nayiphi into echasene nelizwi lakhe? Ke buyela emva elizwini. Nina quba labashumayeli njengezinja zokuzingela, ingxaki nani, niphuma apha niyokuthengisa ngobuzibulo benu ngenxa yesuphu entubululu, nikhwele nijikeleza ngeCadillac ethile okanye into ethile okanye elikhulu eliphakamileyo ipoma ndaweni ithile kunye nenkulu yezigidi icawa, kwaye zonke ezi zinto njengezo nize nizithengise nithengise ngobuzibulo benu, kwaye nibe neentloni nize noyike ukushumayela ilizwi likaThixo erhamenteni yenu. Ndithi aninantloni ngesiqu senu, kwaye uzibize umkhonzi umprofeti kaThixo, nithengise ngobuzibulo benu ngenxa yembutyulelo yehlabathi. Niyakuvelisa ntoni okwamnye njengoesa wenzayo? Oh, elinjani ihlazo! Oh, hayi, uThixo ongcwele oqondele phezu kwelizwi lakhe ukulingqinela lona akanakuyisikelela into echasene nelizwi lakhe. Ngokuphulaphula, niyazi ukuba ndisemva exesheni kancinci kwaye ndingabe ndiyanikwitshela ekufeni, kodwa jonga, ndifuna ukunibuza into ethile. Angathini uThixo oyingcwele owathetha ilizwi lakhe wathi, "Ngoku zombini amazulu nomhlaba ayakugqitha, kodwa lona liyikugqitha nelizwi elinye lalo"? Ngoku angathini yena ukuthabatha into echasene noko okuya aze ayisikelele? Angayenza njani yena loo nto? Jonga, uyayiqinisekisa ngokwakhe, uyalingqinela ilizwi lakhe, utsho oko kulungileyo, hayi ngobulungu. Jonga kuMowabi, uMowabi wayenelizwi lakhe naye. UMowabi, uSirayeli wayenelizwi lakhe, yena uMowabi enomfaneleko obuThixo kunye nelizwi lakhe. Babingelela imibingelelo esixhenxe ezihlambulukileyo inkabi phezu kwezibingelelo ezixhenxe inani eligqibeleleyo, umbingelelo ogqibeleleyo. Emva koko, ngaphandle koko, wathabatha iinkunzi zegusha ezixhenxe bethetha ukuba bayakholelwa ekuzeni konyana kaThixo, baze banikela phezulu phaya kanye nophakamileyo ubhishophu wabo. Zonke izihlonipheki zabo, bonke ababingeleli babo nababingeleli abakhulu, yonke into engenye bemajikelele kunye nezikumkani zabo kunye nomongameli kunye nayo yonke into, baza banikela oku nje ngokusesikolweni kangangokuba benakho ngokuchasa uSirayeli. Kwaye nankuya uSirayeli ezantsi phaya, igquba elincinci labaqeqi ngenkangeleko. Kodwa yintoni yayinosirayeli? UThixo wayekumkhankaso wabo, wayezingqina ngokwakhe ukuba wayenabo. Uyabona? akukhathaliseki nokuba mangaphi na amaqhawe ababe nawo oopopu okanye nantoni na engaphezulu, uThixo akanakuba nabo ade angqine ngokwakhe kunye nabo, kwaye okoko besecaleni elizwini lakhe kwaye bephika ilizwi lakhe, angathini ukuba nabo? Akukho miqondiso yoThixo ophilileyo phakathi kwabo. Angathini uThixo ukuba ne-UN xa ababini bengenakuhamba kunye ngaphandle kokuba bavumelane? Ngokujonga apha, kukho ibandla likaKristu elibizwa njalo lizibandakanye kunye nabakwamoya. Abakwamoya bathi bakholelwa ekuthetheni ngelwimi, bakholelwa kubungqina bukamoya oyingcwele ukuthetha ngelwimi, bathi bakholelwa koku okuya kunye nokunye, bayakholelwa kwimiqondiso nezimanga. Ibandla likaKristu liyabahleka lithi, nina gquba lamaqaba oko yayiyemihla eyadlulayo, bangathini ababini ukuhamba kunye ngaphandle babe bayavumelana kwaye bazimanya kunye? Yintoni abayenzayo? Bafuna ukhuseleko omnye ngomnye kude le ngaloo nto. Ukhuseleko lwam lukuKristu kunye naselizwini lakhe, ngokuba ilizwi lakhe linguye injalo loo nto. Akukho miqondiso yoThixo ophilayo, hayi kwaphela. Yiloo nto uYesu wayitshoyo, ukuba andilenzi ilizwi libonakale ngoko sanukulikholelwa. Ukuba uThixo akathethi kwaye aprofete ngam kwaye atsho ngam aze enze ngam kanye oko uMesiya afanele kukwenza, ngoko sanukundikholelwa. Ngoko umfo uthi ungumprofeti othunywe evela kuThixo aze aphike ilizwi, Thixo yiba nenceba kwinto enjalo. Angathini uThixo enze nokwenza into enjalo? Mandibuze, ndibuze, ingaba ingoku, andazi ukuba ndiya kuphinda ndithethe nani nini. Oko kuya kuxhomekeka kuThixo. Ndibeka nje ukutya njengoko wandixelelayo kulaa mbono ngela xesha kubeke kona kwimiphanda. Ungakhe undibuze, angathini uAmosi abone entlandlolo oko kwakuza kwenzeka kubo? Kutheni yakhangeleka ilungile? Khangela! Ngoku khangela apha, ngokuphulaphulisisa ngoku, ngoba oko konke kuseteyiphini kwaye iyahamba iyakuya kumhlaba ngokubanzi, yabona? Ngoku njani? Jonga apha, nanko Israyeli, isikolo sabo senkolo sasikwisimo esingcono kunokuba bakhe banjalo. Akukho mntu ubakhathazayo, babe neenkolo zabo. Kwakungekho mntu uthi, aninakunqula uYehova, qhubelani phambili, zatsho izizwe zabahedeni, nqulani, sinesivumelwano omnye nomnye. Laa mprofeti wabona phakathi koko, yabona? Uya kuba njalo nomprofeti wanamhlanje ukubona phakathi koko, yabona? Qhubekelani phambili, kwaye uIsrayeli wathi, kulungile, masitye sisele kwaye sivuye. Ke baqokelela igquba kwaye benza imithetho ethile enkolo kunye nemibutho, amahlelo kunye nezinto, baze bazilungisa. Kwaye abafazi babo behlala nje elonwabeni kunye nesono phandle phaya kwedini, beqhubeka jikelele kwimiboniso yolonwabo kunye nento yonke, benxibe ngokungaphelelanga, benxibe izikeyiti ezincinci zesilika, ukuba wakhe wabona enye yabo imbali yezomini, indlela ababekhangeleka phantse esinye esithathwini, bebabi njengoko benzile namhlanje, hayi ncam, nakubeni ngoko babengenakho. Ehe, kwaye indlela ebenza ngayo, baze baqhubeke ngolwahlobo, kwaye izukumkani nababingeleli kunye naye wonke umntu ongomnye. UYesu wathi, niginya izindlu zabahlolokazi nina bahananisi. Wayitsho, kwaye zonke ezi zinto babezenza. Laa mprofeti eme apho, ejonge ezantsi phezu koko, esasizwe sinjeya, akumangalisi intliziyo yakhe yakazuka kuye, ewe mhlekazi. Ngoku uthi, wakwazi njani kwakuza kuqhubeka? Wabanakho njani ukuyibona njani yonke yayikhangeleka ilungile? Kutheni babenokuninzi kokutya, babeneninzi yokunxiba, bona babeneecawa zabo ezinkulu, bayahluma, imali ihlwayelwe endaweni yonke, ulonwabo, imidaniso ezitratweni, ukungcola kwaye yonke into nje iqhubekeka, kwaye yonke into iqhuba kakuhle njengeMerika namhlanje. Umabonwa kude ugcwele ezi ziqhulo ezingcolileyo, abafazi abahlutyiweyo ngokungaphelelanga, yonke into engenye, yonke into oyibonayo ngumgquba nesono. Akudingeki ukuba ujonge kumabonwa kude, nje vula amehlo akho, jonga naphi na. Amantombi, amakhwenkwe, amadoda, abafazi betshaya besela, bona ooJezebhele bazibiza ngamaKristu, abatyholi abangcolileyo, bazibiza ngamawisile, baptizi, rhabe, katolika, kunye nabakwa moya. Akumangalisi nje wancwina amehlo akhe xa wajongayo. Injalo. Ikhangele kalungileyo. Ungayisindisa njani? Ukuba siya kunjani? Njani? Jonga apha. Kulungile. Si. Sinezigidi ngaphezulu. Si. Sine. Si. Izakhiwo zethu zi. Oh. Icawa zethu zinkulu kakhulu. Kufanele sakhe icawa ezintsha. Kulungile. Sinemali engakanana. Asazi masenze ntoni ngayo. Kutheni? Sakha nje ezona zintle indawo esizweni. Ezona cawa zakhe zakho zezethu. Kwaye siseneninzi imali. Akucingi ukuba uThixo usisikelele. Hayi, nisecaleni elizwini lakhe. Kwaye mzalwana uBranham uthetha ukuba uThixo uza kusitshabalalisela oku. Ewe, yonke yayo. Wazi njani? UAmosi wazi njani? Nje kanye ngogqirha ixilonga ingxaki. Xa efumana isifo esikwisigulane, uyazi emakakwenze. Uyazi ukuba esasigulane sinantoni. Uyazi ukuba ityhutye kangakanani. Kwaye uyazi okuza kwenzeka. Yiloo ndlela nomprofeti, umprofeti wenyaniso. Xa ebona, andikhathali nokuba wena wenza ntoni. Xa ebona isono sikhula, umhlaza udlavuzayo. Kwaye tyutyile kwabakwamoya kunye nakubo bonke. Ayinakubuyela emva ikwiqondo elityhutyileyo. Baza kutshabalala. Yiloo ndlela uAmosi wayenokuxilonga ingxaki. Wayixilonga ngelizwi likaThixo. Yiloo ndlela umprofeti wenyaniso ayixilonga ngayo ingxaki. Aze athi kubafazi, ningaze nizame ukuya emgwebeni kunye neenwele ezinqothulweyo ngelixa nazi ngcono. Ndithi kuni madoda, nina nonke nani bashumayeli niphika ilizwi kwaye nibe nomfaneleko wobuThixo kwaye nizibandakanya nemibutho ukuphepha umba ngelixa nazi ngcono nijonga kwilizwi elinye umprofeti wenyaniso beya kujonga kulo. Uxilongo lwengxaki uthi ukufa ukwahlulwa kanye njengogqirha uyayazi ingxaki, uyazi hlobo luni lwempawu onazo. Jonga kwesi sizwe xa usithi abakwamoya benzile ngelixa bengasayi inkuba kuvumele uze ecaweni ngoba ushumayele kubafazi malunga neenwele ezinqothulweyo kwaye iBhayibhile iyayohlwaya. Boyika uyakutsho into ethile malunga. Apha ngenye imini xa ndisenza eminye imikhankaso uRoy Borders waye kwiWest Coast bamzisela ndawonye igquba labalungiseleli malunga owu ndiqekelela amashumi amane okanye amahlanu abo apho ndandinomhlangano omkhulu. Bathi, Mnu Borders, ndifuna ukubuza into ethile. Bathi, ingaba nyani ukuba umzalwana uBranham usebenzisa igama lenkosi uYesu Kristu ukubhaptizela? Umnu Borders, inene elihlonipheke kakhulu njengoko umazi umzalwana uBorders khona apha. Wathi, bahlekazi, wathi, umzalwana uBranham xa engaphandle kwemikhankaso ngaphandle oku wathi akashumayeli, uyaqhubekeka phambili nje kwaye athandazele abenu abagulayo. Wenza malungana loo nto. Wathi, asiyiloo nto ndiyibuzileyo. Wathi umongameli, ingaba uyayenza? Ngoku babeneedeyiphu bayayazi. Bathi, ingaba ubhaptiza igameni likaYesu Kristu? Wathi, ewe ebandleni lakhe, kuphela kwendawo abhaptizela kuyo kwibandla lakhe. Wathi, nantso ke, yiloo nto kuphela endifuna ukuyiva. Asimfuni la mphambusi phakathi kwabantu bethu. Kwaye ngenye imini xa umhlobo wam olungileyo uEd Dalton wafumana incwadi esuka kwibandla laBaptist, wathi siya kukwaya kubudlelwane baseBaptist ngokuba uzibandakanye kwisiphambusi sokubhaptizelwa egameni likaYesu. Ndithanda ukuma noPawulosi. Koko ihlabathi likubiza isiphambuso, leyo yindlela endinqula ngayo uThixo ngoba lilizwi lakhe. Ewe mhlekazi, ehe. Oh, ngokuqinisekileyo ugqirha uxilonga ingxaki, uyabona apho ikhoyo. Umprofeti wenyaniso uxilonga ingxaki ngelizwi. Yena ntoni? Ugqirha uxilonga ingxaki yakhe ngeempawu. Ingaba injalo? Ujonga kwimpawu kwaye abone kwingxaki kunye nesigulana. Ubona ukuba ityhutye kangakanani aze athi akukho nto inokwenziwa. Kwaye umprofeti wenyaniso uthabatha ilizwi likaThixo aze axilonge ingxaki, agalele iyeza kulo kwaye abantu baligibisela emva ebusweni bakhe. Yintoni eza kwenzeka? Ukutshabalala. Yiloo nto kuphela abathandi beziyolo, igquba elirhonorhono lehlabathi lalibizwa ngabahananisi kodwa indlela yomprofeti wenyaniso yabona owubethu uyazibona izifo uyabona ukuba bamkile kwilizwi walibona ilizwi kwaye wayezazi iziphumo ezazizakuza walubona ulonwabo ababephila kulo wabona indlela abafazi ababesenza ngayo wabona indlela abo babingeleli babesenza ngayo indlela abamka ngayo kunqulo olululo lukathixo kunye nezinto ezinjalo apho waba nempendulo wathi la thixo enibanga ukuba niya kumkhonza uya kunitshabalalisa utheni aniyigcinanga imiyalelo yam kwaye noko babecinga babeyigcinile andifundanga na apha umqolo wesibini wesine isahluko sesibini umqolo wesine ngokuba ndinonyule ukuba nibe kuyo yonke imizalwana yomhlaba ngonyula nina kwaye noko nalile ukuhamba ngemiyalelo yam nicinga lowa umncinci untloko inempandla umprofeti emiphaya kunye neendevu ezingwevu zidlakadlaka emehlweni akhe etshawuza umlilo ethetha nelagquba lababingeleli kunye nezinto kwaye esithi uthixo enithi nina bahananisi nenze ngathi niyamkhonza la thixo umnye uya kunitshabalalisa nicinga uya kufumana intsebenziswano wathi hoho bethu yena mzame nanamhlanje uze ubone iya kuyenza hayi kodwa yena intoni leyo indlela yomprofeti wenyaniso wayenelizwi wayesazi ukuba liyintoni njengomikhaya wakudala usana oluncinci endilunikezeleyo ndigqithise amanye awo kwimizuzu yembalwa egqithileyo ngoba ndili khawulezisile ixesha kodwa umikhaya xa wema phambi kwahabi wajonga kubo wayelazi ilizwi umikhaya wathetha ilizwi kubo ngokuba umikhaya wagweba umbono wakhe imfundiso yakhe ngelizwi likathixo kwaye wabona ukuba imfundiso yakhe kunye nelizwi zazinye ngokuba ilizwi lathi uya kumqalekisa u-Ahabi kwaye uya kubangela izinja zichaphe igazi lakhe yiloo nto ilizwi layitshoyo ke umikhaya waba nombono loo ngu wayengumprofeti jonga ilizwi eliza kum kwaye wathandaza onkosi thixo yintoni emandiyenze yintoni emandiyitsho kweli gquba labashumayeli lime apha naku apha yonke imibutho wonke ubani emhlabeni uhlangene ngokuchasene nam nkosi naku ndimi phambi kokumkani yintoni emandiyitsho kwaye wangena kumbono wathi nyukela phezulu hamba wathi kodwa ndibona usirayeli echithachithwe njengezimvu ezingenamalusi ehe lowo mongameli wasithili wenyuka wazamqhwaba emlonyeni waza wathi liyephi ilizwi likathixo umoya kathixo uyephi xa waphumayo kum waphumayo kuye uyazi ukuba uthixo wathini na wavumela umtyholi ukuba ehle angene phakathi kwabo ngokuba babephumile elizwini indawo yokuqala ibhayibhile yathi ukuba basayi kulikholelwa ilizwi uya kubanike ulahlekiso olukhulu ukuba bakholelwe ubuxoki kwaye bagwetywe bubo yiloo nto kanye le mibutho kunye nabantu besi sizwe bayenzayo namhlanje bakholelwa ubuxoki ukuba bagwetywe bubo ngokuba kukho gama limbi elinikiweyo phantsi kwezulu onokusindiswa ngalo yima emgceni mibutho njalo njalo ewe ngoku benza ntoni aba bakhangela phi abanye aba baprofeti babe ngabaprofeti ewe mhlekazi babe ngabaprofeti kodwa ukuba babe nokuma bahlole isiprofeto sabo ngelizwi ukuba mawisile angema namhlanje aze ahlole isiprofeto sawo ebengasokuze atshize omnye umntu ebeya kwamkela umoya oyingcwele ebeya kubhabhliza wonke ubani ngokumkiliselwa egameni likayesu kristu ukuba i-assemblies of god ibingema namhlanje ize ijonge isiprofeto sayo beya kubuyela emva elizwini ukuba abo bunye namhlanje bebenokuma bahlole isiprofeto sabo bebeya kubuyela emva elizwini kodwa uyabona ukuba bona abaprofeti bebenokuma baze bahlole isiprofeto sabo bacingisise bathi oku kokwethu ke siya kunyuka siye eRamoth Gilead kwaye siya kuyithatha ngokuba yeyethu uYoshua wayabela thina kodwa umikhaya wathi oko kuvakala bhadlileyo kodwa yiloo nto kuyiyo akufuni ukucingisisa ufuna ukukholelwa loo nto uthixo wayetshiloyo sukucingisisa ingaba bekunokuthini ukuba uAbraham wayenokucingisisa ebengenakho kwa ukuba nakho ukushiya umhlaba wakhe ubenokuyenza njani enekhulu leminyaka obudala waba esadumisa uThixo kwaye babeza kuba nosana ngoSara kwaye naye enamashumi asithoba. Lahla kude izizathu zakho, kholwa nje, uvumela umtyholi akuxelele. Uyazi mzalwane uBranham akayonto kuphela umhana hanisi. Ngoku ndiyalinda makhe ndijonge ukuba unjalo, masijonge ukuba ufundisa kakuhle. Mandibuyele emva eBhayibhileni. Sukuya akwayi kuvumela ukuba uyenze loo nto. Hayi, yabona, ngoku uyakutsho ukubi malunga nam. Unokuba nelungelo lokutsho. Ngoko uqhubeka ufumana oko, yima uqalise ukucingisisa. Ehe, bekungafanelekanga ukuba akwenze oko. Bekungafanelekanga ukuba akwenze okuya. Niqalisa ukujonga kum, kulungile, ninokuninzi. Kwaye beninokujonga kwinkosi uYesu, ningafumana ukuninzi. Jongani kuye nje umzuzu, ndiza kubeka ngamnye kuni umlungiseleli, ngoku siza kulibala ukuba wakha wasemhlabeni yena. Nantsi inkwenkwe ebonakalisileyo, isizwe sonke ngaphaya, ukuba yona ingumntwana uzelwe ngobugqakhwe. Unina waba naye phambi kokuba yena noyise wakhe bakha batshata, iqinisekisiwe. Ngoku abayi elizwini, intombi yakumitha, babesiya nje koko bakuvileyo, yabona? Umntwana ngumgqakhwe abazange na bamxelele yena wazalelwa esonweni ezama ukubafundisa ndingu yabona kwaye jonga koko wayekwenza wayekrazula kanye yonke icawa eyayikho elizweni ingaba kwakulungile oko imibutho yonke into engenye wayeyintoni yena njenkwenkwe endala ezulayo kolwahlobo umfo omncinci ongenahlelo ndixelele yeyiphi icawa ohamba kuyo wena ngubani uyihlo wakho uthi uYosefa kangoyihlo wakho, uYosefa kangubawo wam. Wayenokutsho, ke ngubani uyihlo wakho, uThixo ngubawo wam. Ke ubaxekile, yiloo nto kanye oyiyo wena. Wena ekubeni ungumntu, uze uthi uThixo nguyihlo wakho, ukuba babenokuyihlola yona ngelizwi, haleluya. Akuboni ntoni, ilizwi okufanele lenziwe inyama, abazange bawuhlole umbono wabo ngelizwi, yiloo nto. Yiloo nto ingxaki namhlanje, aniwuhloli umbono wenu ngesiprofeto senu, kunye nemfundiso yenu, ngelizwi likaThixo. Umntu othile uzama ukuxelela inyaniso, uze emva koko kuqhubeke kubo, njengohlobo Amosi ebenakho. UAmosi wayenza, nenza kwa into ekwanye. Ngoku jonga apha, ukule meko, ngoku ubunokumohlwaya, mhlawumbi, kulungile oko. Ukuba ubungabuyelanga emva elizwini, benza into ekwanye, bayamohlwaya yena namhlanje. Kungathini ukuba nina abafazi apha nalapha, ehe. Kutheni ningahloli uluvo lwenu ngokuphothwa kwenwele ngelizwi, nize nijonge ukuba lithini, yabona. Kutheni ningazenzi ezo zinto. Kungathini ningahloli ubhaptizo lwenu loyisenyana moya oyingcwele, obabuqoki, bo zikuzithathu, obabubizwayo, obungeyonto ehlabathini, okwezikhundla ezithathu zothixo omnye, izihloko, akukho gama likayise, akukho nto injalo, eli gama yisenyana nomoya oyingcwele, igama likayise, unyana moya oyingcwele, lingunkosi Yesu Kristu. Hlola ubhaptizo lwakho, kunye nendlela wonke ubani eBhayibhileni ababhaptizwa ngayo, ukuba ubunokuhlola ingcinga yakho ngelizwi, ubunokubuyela emva kwaye ubuya kubhaptizelwa egameni lenkosi Yesu Kristu. Yiloo nto uPawulus wabaxelela ukuba bayenze. Kwaye wathi, ukuba nabani ongomnye ufundisa nto yimbi eyahlukileyo, makaqalekiswe, nkqu nokuba ingelosi yehla. Niyazi kumaxesha amanintsi ingelosi ziyehla kwidini indlela abakwamoya abayitya ngayo loo nto. Maxa waphi xa uMartin ongcwele wayemiphaya, kwaye nako kumi okukhulu, ukubengezela kumi phambi kwakhe, indoda eyayibhaptizelwe egameni likaYesu, eyayikholelwa kumoya oyingcwele, kwaye yagcina ilizwi, kwaye amaRoma emkhabela ngaphandle, kwaye esenza yonke into kuye zama kumnika imigaqo yenkolo yabo kunye nezenziwe ngumntu imfundiso. Laa ndoda yema elizwini. Ngenye imini emandleni ayo, umtyholi ebeyakuza kuye aze azame ukuthetha naye ebengayi kubahoya. Ngenye imini uSathana weza ngolwahlobo njengoKristu ethwesiwe, eneembadada zegolide, wema apho waze wathi, aku amalangatye omlilo emngqongile, wathi, akundiqondi namna Martin. Inkosi yakho, ndinqule, Martin wamjonga, kukho into engalunganga phaya. Wathi, Martin, akundiqondi mna, wathi ndiyinkosi umsindisi wakho, wathi ndinqule, wakutsho oko amatyeli amathathu. Kwaye uMartin wabheka-bheka, wabona uKristu uya kuthweswa ngabantu bakhe ekufikeni. Akayi kube enxibe iimbadada zegolide, wathi, hamba umke kum, Satana. Wedini, ingaba abakwamoya bebengayi kuyitya loo nto. Wedini, ingelosi ebengezelayo ekhanyayo. Namfazi wehla eChicago apho ndiyakhona, wathi mzalwana uBranham abalungiseleli phezulu phaya bathi ukuba ingelosi yenkosi yakuxelela ukuba ubhaptize egameni likaYesu, baya kuyamkela. Kodwa ingaba yingcinga yakho oko? Ndathi, ukuba ingelosi yenkosi itsho okuchasene nogokuya, ayisayi kuba ingelosi yenkosi. Yabona, ukuba nayiphi ingelosi itsho nayiphi into echasene kweli lizwi, mayibe lixoki. Kwaye ukuba indoda ikuxelela umthunywa ovela kuThixo, ithi ivela kuThixo, kwaye ikuxelele, kulungile, ukubhaptizwa igama likayisenyana moya engcwele, mayibe lixoki. Ukuba indoda ikuxelela kulungile konke kuwe, ukuba neenwele ezinqothulweyo kunye nezinto ezinjalo, ukuba ufanele unxibe umnqwazi ebandleni ukwenzela isigqubuthelo, ukuba ibe sisigqubuthelo, mayibe lixoki, ilizwi likaThixo liyinyaniso. Nayiphi yezi zinto ezichasene nelizwi, mayibe bubuxoki, lilizwi liyinyaniso, liyakuma. Seso sizathu uMikhaya wayenokwazi ukuba isiprofeto sakhe sivela kuThixo, ngokuba sasinelizwi likaThixo. Ewe mhlekazi, umbono wakhe wagcinana nje nelizwi elinye likaThixo. Oh, ukuba uAmos ebelapha, beyakuhlala nelizwi. Injalo loo nto. Kodwa uyabona, yintoni ingxaki namhlanje kunye nathi? Ifana nento eyiyo kubo, ndilungiselela ukuvala. Ingxaki nathi ifana neyayenabo, babefundisiwe, bemka esisekweni. UYesu wathi, nilenze ilizwi likaThixo into engento, ngezithethe zenu, kunye nalabhaptizo lobuxoki, lomqondiso wobuxoki, wokwamkela umoya ongcwele. Abanye babo bathi, khawula isandla. Abanye babo bathi, thetha ngelwimi. Ndizivile iidemoni zithetha ngelwimi, zixhawula izandla nazo. Ewe mhlekazi, akukho mqondiso wayo. Ngoku zonke ezi zinto, njengezo zonke ezo zinto, yabona, uphuma elizwini likaThixo ukuya kufundisa ezo zithethe. Injalo loo nto. Ngoku ebeya kufanela akubuyisele emva elizwini, kodwa senzile. Ootishara bethu babafundisile abantu ecaleni kwesiseko selizwi likaThixo. Ngoku phulaphulisisa, yiloo nto bayenzayo phaya, yiloo nto Amosi wabaxelela yona. UThixo enibanga ukumazi, nguye lowo uza kunitshabalalisa. Ngoku sibafundisile ecaleni kwaso, intoni? Isiseko so ukholo lwakhe lwanikelwa koobawo bePentekosti, ehe, iBhayibhile. Bafundisa intlambululo yobuxoki, bafundisa ubhaptizo lobuxoki, yonke into, ubuxoki, ukwahlulwa kwesiqalelo, akuyikholelwa, uyela emva eBhayibhileni, kwaye uthabathe intlambululo yakho, kwaye uthabathe uyisenyana moya oyingcwele wakho, kunye nokutshiza, kunye nayo yonke laa nto, uze ubuyele emva kwayo, ubone ukuba ingokwesibhalo, leyo yindlela. Fumanisa ukuba ikwisiseko, yabona, baphumile kwisiseko. Leyo Paulus wayitshoyo, iBhayibhile ithetha oko, oko, ibandla likaThixo lisekelwe phezu kwemfundiso yabapostile nabaprofeti. Abaprofeti nabapostile kufanele babe yinto enye ngokuqinisekileyo. Intoni? Siphumile kwesasiseko selizwi, saya kwiziseko zobuhlelo. Phulaphula ngoku, ndiyavala. Faka izinceda kuvisa zomoya zakho. Phulaphula. Siphumile kwisiseko selizwi, saza saba kwisiseko sehlelo. Kukade kangakanani ndinokuhlala koko ezinye iiyure ezintathu ekuphumeni kwisiseko selizwi ukuya kwisiseko sokuthanda ihlabathi. Ukuthanda ihlabathi, ukungcola, ukuchwechwela ibandla, ukuphuma elizwini, ukuya kwimigaqo. Oko kuya kundithabatha iiveki ezintathu ukuyishumayela ingene esiqingatheni, ukuphawula okukane kanye phaya, ukuphuma elizwini ukuya ehlelweni kwilizwi lehlelo. Kwamsinya ekubeni ibandla lazenza ihlelo, liphumile elizwini kanye apho. Akukho yimbi koko, yinto enye. Buyela kanye emva apho ishiye khona, kwaye uhambe kwakhona, buyela emva elizwini. Injalo loo nto. Kuquka kuthetha ukujika, ukuphethuka kobuso, uya kwicala elingalunganga. Kulungile ihlelo lolonwabo, ihlelo lese isiseko, ndithetha lo lolonwabo, isiseko sokuthanda ihlabathi, isiseko semigaqo, kunye nako konke okuya kuhlangene, kuzala konakala kokungcola, ukonakala ngokomoya. Yena ekubeni ngumprofeti wenene, ebeya kubona ngaphakathi kwethu oko wakubonayo kubo. Ukuba ebeme apha kweli qonga namhlanje, kwaye bendiya kuthi, mzalwane Amos, mprofeti omkhulu kaThixo, wena ungoyikiyo, yiza apha, kwaye uthabathe indawo yam. Ebeya kushumayela eli lizwi, ebeya kufanele enze, ngumprofeti. Kulungile. Ebeya kulishumayela lona kanye ngqo ngendlela elibhalwe ngalo, nje le nto sitshoyo ngoku, kulungile. Ebeya kubona ngoko oko akubona kuthi, ukungcola kubolileyo. Khani jonge zihlobo, bangaphi apha kweli bandla likhona apha ngoku, ababonayo ukuba ilizwe likukungcola ukubolileyo. Ngokuba siyazi linjalo, yintoni ingxaki, liphumile elizwini, injalo, kulungile. Amos zanga abeke tyala rhulumente. Ingaba mqaphele apha, xa uyifunda, xa ugoduka, zange abeke tyala rhulumente, wabeka ityala ibandla, ngokonyula urhulumente onjalo. Nina bezopolitiko, makhe ndikuyeke oko kusile apha kuni ithuba, apha nakwihlabathi jikelele. Apho iya kuba khona. Ibandla lenyule into enjalo enjengoYerobeham. Ingaba ukuba akuthina asenzanga kwa into enye. Masithi ngurhulumente olungileyo. Urhulumente akanakwakha ndlu elityeni xa abantu benyule indlu entlabathini. Unakho, sanukuthi urhulumente wethu, urhulumente wethu, nini isizwe ngabantu. Angathini? Umlungiselelo wathi kum, wathi, mzalwane Branham, wathi, jonga, ndiyazi uchanile kuko okuya. Kodwa wathi, ukuba ndingashumayela okuya ihlelo lam lingandikhabela ngaphandle, abantu bam baya kundikhupha ebandleni. Wathi andisayi kuphinda ndishumayele esinye isifundo. Ndathi, shumayela yona nakanjani? Ewe mhlekazi. Lilizwi likaThixo, unoxanduva. Ukuba ngumprofeti kaThixo wenyaniso, uyakuhlala nelizwi. Ukuba kunjalo, uyakuhlala nehlelo lakho, kuxhomekeka apho usuka khona. Jonga, hayi mhlekazi, asinakwakha, urhulumente akanakwakha indlu phezu kwelitye elomeleleyo, xa abantu bevotele indlu yolonwabo kwintlabathi ezikayo. Jonga esikufunayo, masithabathe umzuzu ngoku, ndiyathemba andinidinisi. Kodwa masijonge oko sikufunayo nje umzuzu, andinakudlula oku kuphawula, lo mbhalo, jonga oko sikufunayo. Jonga kumabonwa kude wethu, yiloo nto siyifunayo, sifuna abanye babahlekisi, bame phaya, baze benze zonke iintlobo zezikhulu ezimdaka, kwaye sihlale ekhaya singayi kumhlangano womthandazo ngolwesithathu, ebusuku, okanye umshumayeli akukhuphe phambi kwethuba, ukuze niyo kuyibukela. Ezinye ezindala, ezinyukunyuku, ezimdaka, abatshata kahlanu okanye kathandathu amatyeli, iyenyukazi lisitsho izikhulu ezimdaka, enxibe ngokukhanukisa, kwaye eqhubeka njengayo yonke into, kwaye nithanda loo nto ngcono kunokuba nithanda indlu kaThixo, ibonakalisa luhlobo luni lomoya okuni. Siyayivumela. Thina abantu, ukuba abantu besisizwe bebenokubhalela incwadi urhulumente, yithi bebenokubakho amakhulu ezigidi zencwadi zisiya kulaa rhulumente, ninqanda ezo nkqubo zinyukunyuku, bebeya kuyenza loo nto, singabantu, kodwa thina bantu. Sifuna ubunyukunyuku, ngoko yiloo nto siyifumanayo. Jonga kwinkqubo zikanomathotholo, owu bethu, kujikwe uRock of Ages ukuba abe kukuzibhija-bhija. Old Rugged Cross, ukumsa kukubhinyalaza, iRock and Roll, ngokwayo, the Old Rugged Cross, ehe, ngokuqinisekileyo, oonomathotholo bethu, umabonwa kude. Yonke yenzeka apha, kungekudala kakhulu, wona amajikazi, wona amantombazana amancinci, yonke into nje ingcolile, njengoko inokuba nakho, yiloo nto esiyithandayo, ixhaswa ngezimali, yintoni, ibhiya, whisky, imidiza, imali yesizwe. Benza ntoni? bathabatha imali yabo yerhafu ebifanele yakurhulumente ibe yerhafu baze bahlawulele iinkqubo ezinyukunyuku ezimdaka zikanomabono wakude abazenzayo abakwamoya bebeqhele kungayi kuleya imdaka inyukunyuku imiboniso mifanekiso xa benemidlalo enjalo umtyholi ubeke enye kuni ufake amabono akude endlwini yakho indlela yomprofeti wenyaniso inzima kakuhle kodwa masihlale nenyaniso ewe mhlekazi jonga kwiibhodi zethu zemiboniso abafazi bemingaphandle kunye nemidiza ezandleni zabo wonke ujezebhele omncinci elizweni ndaya kwi ngenye imini ndabona into engaqhelekanga koko umfazi omnye oweza ngapha kwisikolo khona phaya ukuya kuthatha abantwana xa ndawelela ngaphaya ukuya kuthabatha lowo wayengenazo ezimfutshane kwaye yayi yenomkhenkce imozulu bonke ngabanye benomdiza kwamsinya befika phaya baze beme babengenayo imidiza bayintumeke ngokukhawuleza kakhulu kwaye yabona ndiya kanjani behamba esesandleni ngaphandle kocango ngolu hlobo kunye nomdiza esandleni sakhe kwaye utsho into ethile kuloo nto owu bayakugqabhuka ngokuqinisekileyo utsho into okuxengaxengayo okanye itshivela okanye omnye wabo phandle phaya baya kudubula kwaye urhulumente ebeya kubaxhasa ngoba basafikisa nje owu loo nto ilungile bona abaqondi basafikisa nje atsibe phezu kwayo ngoku uyabona into ayithethayo umprofeti wenyaniso indlela yakhe jonga kwaba baphuphi banyukunyuku ezicaweni kunye namahlelo abo baya kudubula kanye emqolo kuphela kwento abenza ukuba bangayenza loo nto yinceba kathixo de umyalezo ube ugqibile umtyholi uya kukubulala ukuba unokwenza loo nto injalo kodwa umyalezo ufanele uhambe mna nkosi ndiyakubuyisela injalo loo nto ndinakho kulaa matye ukuyivusa injalo loo nto ilungile ilungile umfanekiso wethu ubonisa iibhodi zethu zemifanekiso aboni bethu abathanda iziyolo bezibiza amakristu abantu abazibiza amakristu abathandi beziyolo abazingeli nkanuko abafazi abanxibe ngcolileyo amadoda ejonge kubo bebabizela amakhwelo bezibiza ngoba ngamakristu bezikhupha ngokuba banayo kwa i yinto enkulu eflorida ecalifornia yokuba banemibutho emikhulu ngoku onke amadoda ahlangana kunye aze aphose izitshixo zawo ngaphakathi baze abafazi bangene ngaphakathi baze bafumane esinye sezitshixo khona phaya kwaye nokuba kuthe kwangubani uthabatha umfazi agoduke naye bahlala iveki emva koko babuye baphose izitshixo kwakhona yabona ngumbutho abantwana abazalwe ngobugqakhwe kunye nayo yonke engenye into ihagu itya ihagu inja itya inja yintoni ingxaki kungokuba balishile ilizwi abayazi ukuba intlonipho yintoni phandle apha kunye nencinci endala ipitsayo ilokhwe kubo kunye nezinto ezinjalo kwaye amadoda ebakhanuka kwaye bacinge ukuba bahloniphekile kungaba mhlawumbi zange wenze into engalunganga dade kodwa mandikuxelele into ethile usisixhobo somtyholi kwaye emkhumbini womgwebo itsho inkosi uya kuphendula ngokuqeqeza kwaye umphefumlo wakho uya kuphela wazi ngcono uyazi ngoku nakanjani injalo inkqubo yethu yonke yonakele kwaye ibolile ngabantu bethu into abayifunayo njengendoda ilungileyo yendlu ilungile ukuba indoda ibiyindoda ilungileyo yendlu ibeka ityala urhulumente yiloo nto ethumela amakhwenkwe ethu phandle apha senze abahlohli zinkanunu ngabo injalo ngenxa yokonakala kwethu ukuba siyayithanda inkosi kwaye sikhonze inkosi kwaye sivotele uhlobo olulungileyo lukarhulumente kunye nayo yonke enye into ibiya kuba yindawo entle kakhulu injalo loo nto besingasayi kuba nazimfazwe hayi uthixo ligwiba namandla ethu sithumela amakhwenkwe ethu ngaphandle kwaye abulawe axatyelwe kunye nayo yonke into engenye kungokuba izenzo zethu ziyenze yenzeka uthixo utshilo njalo ebhayibhileni kwaye akaguquki ukwamnye nje yinto efunwa ngabantu benu njengendoda ilungileyo yendlu kungathini ukuba indoda ilungileyo ifuna ukwenza lungileyo ifuna ukuphilela uthixo kwaye inelithanda iziyolo elithanda ukungcola usapho Iza kwenza ntoni indoda xa umfazi wayo efuna ukunxiba ezimfutshane kwaye anxibe ezikhanukisayo ngenkangeleko impahla aze aphumele ngaphandle aziphathe njengoJezebele intombi zayo kunye nabo bonke abantwana bayo kunye nabo bonke babo utata wakhe inkwenkwe encinci yayo eyikhulisile yaza yayithanda kwaye yayimbambazela kwaye yayiphuza kwaye yayilalisa ebhedini kwaye yayithandazela imi ithi ixheko lam liphambene konke likucingayo ibhayibhile yintoni enokuyenza laa ndoda ngosapho lwayo yinto enye norhulumente wethu malunga nabantu bakhe apha sanokubeka ityala urhulumente bekani ityala eligquba liwileyo leecawa ngokubeka izinto ezinjalo kwiipolitiki zazo njengokuba zinazo ziyayifuna seso sizathu ziyivoteleyo kwaye seso sizathu ziyifumene kwaye seso sizathu umgwebo kathixo uphezu kwabo kwaye baza kuvuna oko bakuhlwayeleyo bayahlwayela ngoku kwaye baza kuvuna kamva qwalasela owu sizingxwelerha eziphambeneyo owu ehe sizama ukuthenga indlela yethu ukuya erussia sizama ukuthenga indlela yethu kunye nobunkomanisi sizama ukwenza kutheni imali akunakuzithenga ezi zibabalo zikathixo kwakukho umfo simoni wazama ukuyenza ngenye imini waye upetrosi wathi hamba uyokutshabalala nemali yakho sidlala indawo kasimoni umnyangi ezama ukuthenga isipho sikathixo buyela elizwini buyela kuthixo buyela kukristu ngoko sukukhathala ngobunkomanisi siya kuvotela indoda elungileyo siya kuba nenye indoda enje ngoabraham lincoln george washington othile wayeyindoda enene sanokubeka ityala larhulumente phezulu phaya masibeke ityala kuthi yiloo nto amos ebeya kuyitsho kwaye yiloo nto nawuphi umprofeti kathixo ebeya kuyitsho ukuba uyalazi ilizwi likathixo ukuba ngumprofeti wenyaniso uyalazi ilizwi ngoba liza kuye usirayeli kumanyano lwakhe kunye notshaba lwakhe olwenziweyo okokuqala kwakufuneka baphume elizwini likathixo ngaphambi kokuba banokwenza umanyano kunye notshaba lwabo kwaye ngaphambi kokuba singakhe nje senze umanyano kunye notshaba lwethu kunye nezinto kufanele siphume elizwini likathixo into enye ngoku sivumele iRoma ithathe intambo kutheni siyayenza lonke ixesha uthathe urhulumente uthathe indawo uthathe abantu ngoku uthabatha icawa yintoni esiyenzayo sihleli sithe cwaka sivumelana nabo owu ayenzi mahluko nokuba yile ndlela okanye laa ndlela nguthixo konke nakanjani nina mahlwempu zintsizana abawileyo oosinga abaprofeti yintoni ingxaka nani abazi lizwi malunga nothixo kunye nezi zinto abalifundisisi ilizwi abaqondi bathi ubunkomanisi buza kuthabatha ihlabathi hayi asikuko uburoma buza kuthabatha ilizwe kwaye ibenza phantsi kwegama lobukristu ingaba ibhayibhile uyesu uthi iyakusondelelana kakhulu de ibe nokulahlekisa abanyuliweyo ukuba bekunokwenzeka yintoni esidingayo namhlanje mandivale ngokuthetha oku ngoku ndiza kuvala into esidingayo namhlanje ngomnye umprofeti wenyaniso amen sidinga indoda ilizwi likathixo ukuba ize ewe mzalwane iyakwaliwa kwaye ikhutshwe kwaye ilahlelwe ngaphandle kodwa iyakuqiniseka iqhushumbise umngxuma iyakuqiniseka njengokugalela olwahlobo lwembewu de abanyulwa bayifumane yona ahom injalo loo nto sidinga umprofeti sidinga indoda leyo utoliko lululo lwelizwi luza kuyo leyo uthixo athetha ngayo kwaye ingqinela ilizwi ukulenza libe yinyaniso lona yiloo nto esiyidingayo kwaye mzalwane sithenjisiwe yona ngokukamalakhi isine ukubuyisela intoni ukholo lwabantu emva kwibhayibhile sithenjisiwe yona iyakuyenza uamosi wayesazi ewe mhlekazi uAmos wayesazi uSirayeli izithandwa zakhe ezingenabuthixo ziya kubatshabalalisa kwakamsinya kwaye abo bangenabuthixo abathandayo bakhe banamhlanje kwamsinya baya kutshabalalisa kwayona loo migaqo yobuhlelo kunye nezinto abathe bazibophelela kuyo nina bakwamoya leyo yinto eza kunitshabalalisa imigaqo namahlelo enu niyakuziqamangela kanye ngaphaya, nithathe uphawu lwerhamncwa kwaye ningayazi nokuyazi loo nto, nitsale kanye igqume amehlo enu ngokuqinisekileyo luqhankqalazo. Yintoni enizama ukuyenza? Nibandakanyeka koku okanye anibandakanyeki? Yabona, nilinde nje nifumane nje okuncinci nje ixeshana elidana, emva koko nithi ndiya kuphuma kuyo. Emva koko, hayi, akusayi, sowungaphakathi kuyo, sowuphawulelwe, sowubanjisiwe ngophawu olukuwe. Akukhathaliseki uEsa walila kabuhlungu xa waziyo ngcono, kodwa walila kabuhlungu ezama kufumana indawo yokuguquka kwaye zange ayifumane. Uyakuhlala apho ngoko, ngoku lixesha lokubaleka. UAmosi wayesazi ukuba abangenabuthixo babo ababathandayo kwamsinya baya kutshabalalisa, ngokuba bona icawa imshiyile yena uThixo nelizwi lakhe, indlela yobomi. Bamkile kwindlela kaThixo yobomi, baza bazenzela yabo. Oh, ilizwi lalisisikhubekiso kubo, kwaye yinto ekwanye namhlanje. Ilizwi likaThixo lisisikhubekiso koosingam Krestu. Mxelele malunga nobhaptizo lwamanzi egameni likaYesu Kristu. Mxelele malunga noThixo oyingcwele oko kuyakwenza, kwaye kulungile. Bathi, kulungile, sinayo umoya oyingcwele. Ngoku kutheni niseneenwele ezinqothulweyo? Kutheni nisabhaptizela egameni likayisenyana umoya oyingcwele? Kutheni nisakholelwa kwezinye zezi zinto enizikholelwayo nize nenze ngendlela enenza ngayo? Loo nto iyabonisa iziqhamo zenu ziyangqina, watsho uYesu. Ngeziqhamo zabo niyakubazi. Ehe, yabona, loo nto nje iyabonakalisa uthetha ngento ethile ongazinto malunga nayo. Ewe mhlekazi, ewe, ukuba uAmosi wayelapha wayeyakukhala ngokuchaseneyo neenkqubo zabo. Niyayazi loo nto. Ngoku ndiza kufunda umqolo ube mnye phambi kokuvala, umqolo wesibhozo wesahluko sesithathu. Masifundeni. Ingonyama ibhahule, ngubani ongayi koyika? Inkosi ithethile, ngubani ongayi kuprofeta? Phulaphula, ekuvaleni ngoku ndifuna ukutsho oku, ndiyaxolisa ukunigcina isiqingatha seyure emva kwexesha. Kodwa jongani, ndifuna ukutsho oku, ndingumzingeli, ndiyazingela, ndiyavuya uThixo wandinika into efana naleyo. Ngenye imini xa umpu udubule, ndiya ndibuye kanye emva ezantsi ndibone ukuba ndingadubula na kwakhona. Andifuni indoyikise. Ukuba ndibe nokuntlitheka phandle phaya endleleni, andiyikuyeka ukuqhuba imoto. Ukuba ndihambe ndanqumla umgangatho ndaza ndakhubeka ngomnwe kwikhaphethi yayokuphuma ngefestile, andiyikuyeka ukuhamba. Yabona, hayi, hayi, uThixo undinike uvavanyo olucocekileyo. Lowo yayingusathana, lowo ibingengoThixo. Yabona, lowo yayingusathana. Ngoku ndiyayazi indlela yokusebenzisa ngokwakwamoya. Kukho abathathu bethu kweli gumbi ngoku abayaziyo ukuba yintoni, kwaye ndiyakunenzela amanwele ezintloko zenu, kodwa andiyikuxelela bani. Yabona, nje kuphela aba bantu bathathu ukwenzela isiqinisekiso. Ngokulunge konke yonke iyonke, uThixo wazi konke malunga nayo, kwaye walumkisa kwantlandlolo kunye nento yonke, kwaye siyayazi loo nto. Inxalenye yayo ibilityala lam, kwaye bendinokuthile. Ndithabathele indoda ethile ngelinye ixesha xa kwakungafanelekanga ndiyithathele. Bendinokushukumisa isibindi sayo siphume kuyo. Yabona, endaweni yokuyenza loo nto kwafanele ndihlawule ngaloo nto. Ke ngoku ke si ilungile yonke loo nto, ndim kwaye ixolelekile ngoku, kwaye siya kuqhubekeka. Yabona, ewe, uAmosi lo mqolo wesibhozo, ukuba ingonyama ibhahule, ngubani ongasayi koyika? Ndizingele kumahlathi aseAfrika, ndibekho apho ingonyama zazikhona, ingukumkani wezilo. Ndikhe ndalala emahlathini ngexesha lasebusuku, kwaye ndive ukukhala kunye neengcuka, ukuhleka kunye nokugqwala kunye nezilwanyana ezahlukeneyo, kwaye ezinye zazo iingcuka ziyakwenza nje ziyakuhlobisa igazi lakho xa zikhala. Kwaye apho kunye namahlosi kunye nokunxakama kunye nento yonke engenye kunye noqongqothwane neenkawu neemfene kunye namawaka ngamawaka amaxesha, ukutswina, ukukhala, zihamba kuyo yonke indawo. Ungeva zonke iintlobo zezinto ziqhubekeka, kodwa mayibhahule ingonyama. Oqongqothwana bakuthi cwaka, yinzolo embi zithi cwaka. Intoni? Ikumkani yazo ithethile. Amen. Ukuba ingonyama ibhahule, ngubani ongasayi koyika? Xa uThixo ethetha, ngubani ongasayi kuprofeta? Xa uThixo ethetha, umprofeti uyakhala. Niyazi ukuba ndithetha ntoni. Umprofeti wenyaniso uyakhala, zihlobo, uthethile. Ngoko mayithi yonke indalo yobukumkani bakhe ithobeke ngoko akutshiloyo. Ukuba ingonyama ifumana ukuba kukho into ethile engalunganga, xa ibhahula, yonke into kubukumkani bayo iyazola, ziyamamela. Nkqu noqongqothwane abancinci, noko ubukumkani bala ngonyama. Oku yakusika egazini ukugqwala kwengcuka iyathula. Laa ndlovu phaya enokufunqula ingonyama ijikelezise nge wiu wiu yayo, kwaye mayithi ingonyama ibhahule iyakuthula ize imenxi. Mazithi iCape Buffalo ezinokufutha kukhangeleka ngathi ngumlilo ovuthuzayo emathatheni ayo. Xa ingonyama iqhumela kuyo ayisokuze iyonzakalise nokuyonzakalisa. Mawuthi umkhombe ekunye nezotoni zisixhenxe zokuzikhusela ihlabe kunye nempumlo yakhe enkulu. Mayithi ingonyama ibhahule iyayeka kwizenzo zayo. Yintoni ingxaki? Ukumkani uthethile. Yabona, ufuna ukuva yintoni eza kutshiwo. Kwaye xa uThixo ethetha, umprofeti uyakhala. Emva koko enze ubukumkani bakhe buthobele oko akutshiloyo. UThixo uthethile, mayithi yonke indalo yobukumkani bakhe iphulaphule koko akutshoyo. Masithandazeni.
O Lion of the tribe of Judah,
oh, ngonyama yohlanga lwakwaJuda, vuka ubhahule, wena ubhahuleyo kulo mhla wokugqibela. Amehlo akho anciniwe, ujonge ezantsi, uyazibona izono zesizwe esibizwa ngobuKristu kunye nehlabathi. Uyasibona isono sesi sizwe xa sithengiwe ngegazi elilixabiso. Uyabona indlela amahlelo anyovula ngayo kwilizwi lakho. Uyabona indlela abaprofeti bobuxoki abaxoka ngayo. Inyaniso kaThixo bayayiphika. Bahula, oh ngonyama yakwaJuda, mabakhale abaprofeti bakho. Xa uThixo ethetha, ngubani ongasayi kuprofeta? Lilizwi likaThixo liphuma eBhayibhileni, linyukela ngasentla ngomprofeti. Angathini na ukuthula? Ukuba nganakho, ebeya kugqabhuka abe ngamasuntswana. Oh Thixo, makabhahule umprofeti wakho, Nkosi. Abhahule umyalezo wakho, Thixo, kwaye masithobele sonke isidalwa sobukumkani bakho. Bangabangema, bangabafazi bangema baze bazihlole. Angamadoda angema aze azihlole. Wangawonke umshumayeli ophulaphule kule teyiphu angema aze azihlole. Ngokuba ingonyama yohlanga lwakwaJuda ibhahule. Kwaye ilizwi lenyaniso liza kubaprofeti, lithetha, likhala, guqukani, kwaye nibuyele emva phambi kokuba kube semva kwexesha. Thixo, ndinikezela umyalezo kwiteyiphu nakwisihlwele esibonakalayo kuwe ngale ntsasa ngokuthemba ukuba uya kuliphumelelisa, kwaye ubize wonke unyana kunye nentombi kaThixo ephantsi eyakha yeva leteyiphu okanye phantsi kwesandi selizwi baya kuya emva enguqukweni ngaphambi kokuba semva kwexesha. Kwaye ndiyakholwa, Nkosi, ukuba ubunokuthumela uAmos apha ubeya kukhalela into ekwanye, ngokuba ebengayi kukhala. Kodwa ukuba ngumprofeti wenkosi unguthunyelwa phambili kwelizwi, uthunyelwe phambili lilizwi kunye nelizwi, kwaye ulilizwi. Ngoku, Nkosi, mayenzeke egameni likaYesu Kristu. Amen.